Sawubona mngani impela kuyinhlanhla ukuba lapha eThabanakele futhi kulokhu kuza kusobala njengoba sihamba sidabula izingxenye ezahlukene zomhlaba kanjalo njalo kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi uzoke ubuye yini futhi kodwa nokubona izingozi ezinkulu nezingozi nezinto ezihlezi ngaphambili kodwa njengoba umfowethu Neville esanda kusho inkosi izosinakekela lokhu ngokuthi sifunda okumethemba futhi kulokhu kusayi ngikholwa ukuthi nginothando olujule kakhudlwana ngenkosi uJesu kunalokho engake ngingaba nalo empilweni yami yonke ngemva kokubona izinkolo ezahlukene zomhlaba nokusebenza kwazo nalokho abakukholwayo nesayensi yezenkolo yabo nokunye nokunye bese-ke sifinyelele kuqondeni ukuthi thina njengamakristu sinonkulunkulu weqiniso nophilayo zonke ezinye izinkolo zibonakala zishabalala zibe yize lapho ubukristu bulethwa endaweni manje angimemezi kakhulu ukukhuluma uma kukhona noma ubani ofuna ukusendela nje kakhudlwana ngani wena umukelekile kakhulu ukuba uze ngaphambili ngenkathi sisalindile ngifuna nje ukunikeza umbiko womhlangano phesheya kwezilwandle kafushane nje futhi ukuze nibe nomqondo walokho inkosi eyakwenza phesheya kwezilwandle ngokuba thina siyingxenye yeqembu elangithuma futhi nangikhulekela ngiselapho ngakho-ke ninelungelo lokwazi lokho inkosi eyakwenza kwakuyimihlangano emikhulu nemangalisayo esaba nayo bona kumaPutukezi eLisbon amaPutukezi saba nomunye wemihlangano eyedlula yonke ngake ngaba nayo esikhathini eside ukuqathakela ngaphakathi njengoba senzile ngokuqondile yezwe lamakatolika ngamaphesenti ayikhulu amaPutukezi injalo avela eSpain futhi abaseSpain babengamakatolika futhi bangena futhi wonke amaPutukezi angamakatolika kodwa phakathi kwakho konke ngqo inkosi yathulelela umoya wayo phezu kwamabandla futhi saba nemihlangano enjalo nezimangaliso futhi izinkulungwane eziningi eziningi manje uma kukhona abantu abangamakatolika lapha angizami ukusho ukuthi abantu baphendulelwa ebukristwini bephume ebukatolikeni ngoba lingokumele ubukristu kodwa yabona abantu abavame nje ukuya ebandleni likatolika futhi hhayi amakristu azinikele ngempela sinakho kumaprotestane futhi bavele bathi awu ngingumkatolika ngoba ugogo wami wayengumkatolika futhi lokho-ke abakubali kodwa laba bantu kanjalo baholela enkosini uJesu Kristu ngezinkulungwane emhlanganweni kumaPutukezi sasuka lapho-ke saya eRoma futhi ngo awu ngivakashela amangcwaba amakhulu lapho amaKristu ayekhonza khona ekuqaleni iminyaka yangasekuqaleni futhi lapho saba nesipiliyoni esihle kakhulu kwehla ikakhulukazi eSaint Angelo Catacomb futhi kusobala abaholi bethu babengamakatolika ngokuqondile kodwa babezama ukusho ukuthi babengamakatolika kodwa konke kuqosha nakho konke kwakubonisa ukuthi kwakuhlukile kwakungenjalo niyabo kwase ukuthi-ke kusuka lapho saya edolobheni lasevatican futhi edolobheni lasevatican ngaba nesikhathi esihle kakhulu futhi kokuphathekayo konke ababengakujoyelanga khona lapho sasifanele sikwenze ngasese futhi nje sazise abantu lapha sikhona nezinkulungwane ziyaphuma futhi zemukela inkosi uJesu Kristu futhi wenze izimangaliso nezibonakaliso nezimanga phakathi kwabantu phakathi edolobheni lasevatican ubonga kucabanga lokho na futhi bengingakwazi ukuthi ngahlangana nosaziwayo abaningi abakhulu bezwe ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi uBaron von Blomberg waye kanye nathi wayengumphathi womhlangano futhi aziwa kahle kakhulu yiwo wonke amakhosi nabamabandla kanjalo njalo bomhlaba eLisbon ngale sahlangana nombusi wephalamende saba nedina kanye nabo futhi eRoma zonke izicukuthane lapho futhi le nkosi ufaroko noma ngabe lalingubani igama layo ephuma eGibhithe owaye sanda kushada ayinelikazeli selincane niyazi saqonda base-ke behlukana futhi unelungelo lokuba nabafazi abane ngakho-ke usecishe abe noyedwa noma ababili kuphela manje kodwa washada nale ntombazane esencane intombazane yesikole futhi nezwa ukusakaza ephepheni kanjalo njalo indoda elungile ukukhuluma nayo umfomkhulu omkhulukazi ngiqonde ukuthi ukuthi umfomkhulu wayemkhulu ngakho ke wayeyindoda elungile saseke sihlangana nezindlovukazi zembali ezantsi emazweni yasePumalanga kanjalo njalo futhi khona ke babelapho eRoma futhi bazi ukuthi sasilapho beza ukusihlangabeza futhi waba nezithameli nopapa futhi wayengakhuphuka futhi akhulume naye kodwa lapho ngithola ukuthi ufanele wange indandatho yakhe nozwane lwakhe ngathi qhabo 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 niyabo ngizenika noma yimuphi umuntu ezinhlonipho zakhe zimfanele njengomfundisi ohloniphekile udokotela noma ngabe uyini ukumnika udumo futhi ngimkhumulele isigqoko sami njengomlumzana ohloniphekile noma kanjalo kanjalo kodwa uma sekuze kukhonzeli kunoyedwa kuphela lowo yinkosi uJesu Kristu futhi ngeke ngikwenze lokho ngakho ke wathi wayebuzile wabuza umuntu omkhulu kanjalo njalo ukuthi ngeke yini ahlangane nami ngaleya ngolesibili ntambama noma into efana naleyo wathi manje lapho ungena wathi into yokuqala yenzayo ugojama phambi kwakhe bese eveza indandatho yakhe khona ke wena wanga indandatho yakhe bese ke eveza unyawo lwakhe nozwane kulolo ngathi qhabo 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 mnumzane khohle nje lokho ngeke sikwenze lokho ngakho ke sadlulela eCario eGibhithe nase Athens eGreece kwehle njalo ungene ezingxenyeni ezahlukene zezwe saseke siphelela eBombay futhi ngiyanitshela ngikholwa ukuthi ngangingaphuma kulokho engakubona eBombay eminyakeni eyishumi kulokho kwakuyikho mina kungukubonakala ukudabukisa kakhulu engake ngakubona empilweni yami emhlabeni jikelele ngokuphathekayo yikho konke lokhu kodwa kuyimpumalanga eyedlulele ngivakashele wonke amazwe aseYurophu naseAsia ngokuphathekayo futhi ngaleyo ngxenye yezwe ngisho nasemingceleni yeRussia kodwa akangaze ngibe seJapan okwamanje futhi lokho kufanele kube ukulandelayo ohlelweni lokhu iAustralia neNew Zealand neJapan isitobhi sami esilandelayo ukusukela lapho engangikhona kwakuyiHong Kong eShayina sasiseduze nje ngakolunye uhlangothi eduze kakhulu ukuza United States sizanga le ndlela kwadingeka nje sime eHong Kong eTokyo eFormosa naseGuam eWeki ePhilippines bese kuba lapha esikhundleni salokho sibuyela sithi ngu emuva sizungeze ngale enye indlela ukuza ngena futhi kodwa phakathi lapho abekho abantu abampofu emelika ngigajala ukuthi ukuphi nokuthi ufanele aphile kanzima kangakanani akekho noyedwa akekho noyedwa umuntu ompofu emelika uma umthola emhumeni edla emgqonyeni kaDuty izingubo zakhe zonke zihlubukile kuye nakho konke okunye ubuso zigidi ungalokothi ucabanga ukuthi umpofu ngoba kampofu ngemva kokuvakashela eNdiya ubona abantu abampofu lapho ngani ngenitshela enzima nginenhliziyo elukhulu ngibone okuningi kakhulu futhi kwadingeka ngidluleke okuningi abaningi benu bangase bangaqondi ukuthi kanjani umphumela okunawo esidalweni sokumuntu lapho ubona izinto eziningi kangaka futhi ufanele ugibele phezu kwayo ngaso sonke isikhathi kanjalo uzenze uzizwe wehlukile ngiyabonga kwesikhashana ngena kulolo hlobo lomkhathi uzobuka izinto futhi nje ungakuqapheli ngoba wena uye wazithola kuleyo ndawo njengodokotela kwakufanele sikavule indoda angene ngaphakathi bese ekhipha iappendix yakhe ukuqala akwenza mhlawumbe waquleka noma ukuthi ize kodwa emva kwesikhashana ufika endaweni uyazi ukuthi kuzomela kwenziwe ngakho ke uvele ahambe futhi akwenze futhi uma isigolo siphila noma sifa ngani sivele nje senze okuhle okwedlula konke singakwenza nomfundisi ongena ngendlela efanayo uma wena ikakhulukazi umpostoli noma ini awu umpostoli uyisithunywa senkolo igama elithi imishini umpostoli kusho othunyiwe futhi kungani isithunywa senkolo sifuna kubizwa ngesithunywa senkolo esikhundleni sempostoli angazi uhlelo lebhayibheli lwakho ngokuthi ngumpostoli futhi ngakho ke uyathunyelwa akafanele neze abe ngumfundisi yena umpostoli akudingeki abe ngumfundisi ufanele nje abe ngothunyiwe uNkulunkulu wamthuma ukuba enze izinto ezithile bese kuthi ke phakathi lapho ngiyanitshela ngenkathi siya eNdiya nokubona labo bantu abampofu belele ezitaladini futhi bebulawa indlala nomama abancane nezingane zabo futhi benxiba ukuthize futhi bona befa bona uqobo ngenxa yendlala kodwa bengavumeli ingane yabo ife futhi ngencane nje ikota yopeni nanoma yini uma bengathola ukudla kungako njalo ezinsukwini ezintathu bangakwazi ukuphila abanalo ekhaya abangaya kulo lapho nje befikelwa kuthongo balala esitaladini futhi bona ingulubo enomgogodla osareza endala mhlawumbe ayibi ngaphezulu kwalobo bukhulu nezinhlangothi zayo zihlangene ndawonye kuvela endlaleni ihamba hamba phezu kwabantu nembuzi endala nayo esethi ayigingqike ibe yizicucu nayo ihamba phezu kwabantu futhi ziyanuka futhi awukaze uyibone ingcube evange njalo njengoba indiya ibuyo kusobala ngokuphathekayo bekulokhu kungaleyo ndlela akuyona into entsha basanda kuthola inkululeko yabo cishe eminyakeni esithi ubhayidlula ngokuba ngingabi namali ebhange e-Engilandi njengoba nazi futhi bangabantu abayinqaba kakhulu angikaze ngiyibone indoda kule lonke lasendiya enezigidi engizofanele ngizibone ababe nezitho phezulu ngaphezu kwanoma yikuphi ethangeni labo phezulu lapha esikhulu kangako ngakhona bonke bezacile ngempela abantu abondile kuthi efasiteleni lami kwakungaphula inhliziyo yendoda njengoba indodana yami ihlezi emuva lapho ilalele futhi yahlala efasiteleni futhi yabuka lapho abantu behlezi ezidaladini lapho bethola ukuthi ngangikuphi nabanochoko bengenazandla izinto ezinjengeziphunzi ezincane ziphakame emoyeni becela ukuthile okudliwayo noma yini futhi bengenazinyawo nokumhlophe ngaphezulu benochoko futhi kungukuthi omunye akakwazanga ukusiza omunye neze futhi ukubona okudabukisa kakhulu owake wakubona futhi ngasho ezithingweni zenkolo ngathi angikwazi nje ukukumela ngikhipha wonke upeni enganginawo ngawukhipha nakho konke ezitaladini futhi ngacabanga banelungelo nje lokudla njengoba uSara wami noRebecca benalo futhi aliqondi nje ukuthi libusisekile kanjani bantu manje kunjalo aliqondi niyazi benifanele nibheke phezulu futhi libone ukuthi kuvelaphi hey buza futhi abantu basebeleka bafana nengulube ngaphansi kwesihlahla sama-aphula niyazi yona usuku lonke amaphula azoyishaya ekhanda futhi izowadla futhi ingalokothi ibheke phezulu ukuze ibone lapho evela khona futhi yileyo ndlela esiyiyo asilokothi sikucabange ngiqonde nonke angiqondile ninabantu lapha ningamakristu kodwa ngiqonde abantu bebonke ukuthi bamane kanjani abaqondi ukuthi babusiswe kangakanani futhi baphila kahle kanjani udoti wasejeffersonville ubungondla namhlanje ubungondla ingxenye eyikode yendiya kunjalo futhi bangakujabulela ukukuthola noma yini ubona indoda emgqonyeni kadoti ethi awu futhi grenem kuthiwani ngalowo mfo na azikho izingubo neze futhi zimanikiniki kodwa bukani into kuphela azofanele ayenze ukucela ethi awu futhi bazomsiza lowo mfo akanazo isihawu lapha yena ikakhulukazi uhlale emjondolo ndawana thize lapho umalina angagibela inqola yezimpahla kaloliwe akanayo into angaya kuyo lapho ewela khona uvelalane lapho futhi baya baxosha lapho befa futhi babashize babaphonse emgodini omkhulu noma kwenye indawo enjalo futhi babasuse ezitaladini kumbe noma yini abanochoko kanjalo njalo akekho bafunayo ayikho indawo abangaya kuyo lutho balambile bayizidalwa ezingabantu njengathi nje futhi kuyakutshela mfowethu angikwazanga ukukumela ngacishe ngaquleka futhi kade ngisekhaya manje zonke lezi zinsuku kusukela ngesonto ledlule futhi angikwazanga ukuphuma ekamelweni umkami lapho uyalazi iqiniso cishe izinsuku ezinhlanu kwakuthi akungibulale ngisho nalapho udokotela wethu ethatha umfutho wami wegazi ethe ndoda kungcina uphumule wathi imizwa yakho iphansi kangangokuthi umfutho wakho wegazi wehle kakhulu futhi ungeke ngisho ubeke uphakamise igazi lakho kanjalo ukulikhuphula futhi ngikwacishe kwangiqhekeza kabili ukubona izinto ezinjalo futhi lokho futhi ezinye zezithunywa zenkolo zathi futhi Bradham uma lokhu kukuzwisa buhlungu ungalokothi uyendlini engaphakathi ngoba kuningi kubi kakhulu kaningi kunalokhu iBombay idolobha labo elikhulu kunawonke nedolobha elihle kunawonke abanalo futhi nifanele nilibone futhi manje ezinkolweni ezikulolo hlangothi angikaze ngikubone kunje izinkolelo eziningi kangaka abantu abayizimpopothe ngokuphelela ngenxa yokubuka ilanga bekhonza ilanga bavele baphuputheke bebheke ilanga ngabungazwa lapho awu usaziwayo kuyiqiniso lokho kuvela kumnumzane Nero nomongameli nephalamende kanye nabo bonke nginamathikithi abo nezinto khona lapha iphaketheni lami amakhadi abo amancane kanjalo njalo bebekahle bekungeke kwaba kahle bakuphatha kahle kodwa ngaya kuphathi idolobha waseBombay eofisini lakhe indlu yakho yezinkukhu ibukeka ingcono kakhulu yabo kokuhle kunakho konke ababenakho futhi ngakho-ke akukho lutho lokudla futhi ezidaladini ukubona kudabukisa kakhulu wako wakubona lapho uthumela izijumbana zakho zokunakekela zithumele indiya yebo mnumzane manje akikho lapha njengomgxeki ngimtshelile umkami ngehla uma kukhona noma yini ngifuna ukukubalekela futhi ngicela libandla likhululekele ukuyeka ukugxeka ukugxeka ngiyaxeka enhlizweni yami futhi angiqondile kubanga leyo ndlela ngokusheshe nje lapho ngifika emhlabathini waseMelika ngaphambi kokuba ngifike lapha ngibone abantu baseMelika futhi ngaqala ukugxeka ngaleso sikhathi ngenkathi ngibheke futhi ngibone umama osekhulile kwingemuva leBanoyi besiza ikilasi lesibili indlela ngempela abashumayele kufanele bahambe ngayo futhi emuva endizeni umama omncane emuva lapho nabantwana abancane futhi lapha bekunomfo ehlezi lapho eqophisana nalabo bantwana ngobabona kade sibe bengikade ngisemoyeni amahora ngamashumi amahlanu nesishiyagalombili kodwa bona futhi bebekade bephakathi cishe amahora ngamashumi amathathu nanhlanu abafo abancane bandla bengahlaliseki nabo beqhubeka bese ke ngibona besifazane baseMelika bevuka begqoke okokuziphatha okubi kakhulu ngisho nasekuziphakatheni kwabo okubi ukulamba kwabo labo besifazane bangeza lapha futhi bafundise laba besifazane baseMelika ukuthi bangaphila kanjani ngokuhloniphekile kunjalo ungalokothi esitaladini angikhathali uma kungumkakho awukwazi ukuma phakathi kwamayentshi ayisethupha kuye bazokungeniza niyabo kunjalo akukho ukuqabulana nokuthandana nezinto ezitaladini lapho futhi besifazane babo balokothi babheka indoda ebusweni bayo uma bekhuluma nayo babhekise ikhanda labo phansi kanje bese behamba futhi futhi ababavumeli esitaladini kanjalo futhi yizimilo futhi ukuza uthole abantu abalambile nabahedeni njengoba lokho kwakunjalo nokubona ingxenye phansi eyehlisiwe yesizwe sakithi lapha kungenza ngibe ogxikayo futhi ngamahotela eTaj Mahal ngikakele uPhili ukubiza kanjani lokho Phili na ubungenze njani Phili Paul ukubiza kanjani lokho eTaj Mahal Hotel eTaj Mahal ya noma kanjani futhi ehotela lapho futhi uPhili Paul ungufakazi umamelikana amabili ayangena futhi ngenkathi esitaladini sawabuka lapho ephuma asephumela phakathi kwalabo bantu abampofu phandle lapho nomfanyana osikhulile wagijimela kuwo kukhona uhlobo oluthile lwesifo abalutholayo cishe wayeneminyaka eyisishiyagalombili budala uzwane lakhe lwalucishe lube lukhulu kangako ngxazonke ezimbili zazo zaphakama kangako futhi wadingeka donse izinyawo zakhe ezincane kanjalo wenyuka futhi wacela upeni niyazi noma into efana naleyo ukuba azitshelele ukuthile okudliwayo futhi lawo mamelikana athi aphenduka kanjalo asehamba ngathi uNkulunkulu ibe nomusa oqhoshayo futhi uNero kanye nabo wayekhuluma nathi wathi singathanda kuba nendlela yenu yonke yokuthi kanjani nentando yeningi yenu nokunye kanjalo kodwa asiwufuni umoya wenu kunjalo asifuni umuzwa wokuba namawala ophakeme elinawo nonke eMelika asiwufuni niyabo abazange bancikaze ngokusitshela futhi bathi azikufuni lokho futhi ngathi lokho akusikho okumele kweqiniso kobuKristu ngathi lokho kuwuhlobo lokuzenzisa nakanjani ngathi umaKristu wenzi kanjalo qhabo mnumzane ngathi bonke eMelika benzi kanjalo ngathi sinabantu abathobekile nabamnandi nje njengoba benza noma ikuphi emhlabeni kodwa sinabathile ngathi ekudabukeni kwami ukukusho ngathi iningi labo neningi yilolo hlobo oluphakeme olukhukhumele kanjalo futhi uza lapha kungenza ngibe ngoxekayo niyabo futhi angifuni ukubanga leyo ndlela futhi ngathola emva kokuningi kangako ngibona okuningi kangako nayo yonke into enjalo kwazi kwathi umfowethu nodade abangane bami bakudala lapha basethanakele bazibusiswe izinhliziyo zenu anikuqondi engidlule kukho izinsuku zami zokuzama ukunondla nakho konke futhi ngizama ukwenza konke okusemandleni ami ukuba ngiphendule phambi kukaNkulunkulu ngolunye usuku kodwa ngikwenzile ngakho-ke uma ungibona ngenza okubi ungangilahli ngidabukele nje futhi uzame ukungiqondisa niyabonga ngoba angiqondile ukuba ngaleyo ndlela kodwa ufanele udlule kokuningi kakhulu anikuqondi futhi nifanele nigibele ngaphezulu kakhulu bengingani tshela izinto kulokhu kuza obekungeke kube ngokomthetho kimi ukuba nginitshele khona kulokhu kuza beniyoqonda ukuthi kungani bengiphezulu lapho izinsuku ezinhlanu ekhaya futhi ngangakwazi ukuhamba-hamba kunjalo anikuqondi kanjani kwenzekeni kusukela kumshumayelo omncane omdala omsulwa emi lapha ephupiti okudlule kuleyo nhliziyo futhi kwanqamula futhi kwashaya kwadlula futhi kwadonsa kwadlula uNkulunkulu kuphela owaziyo angikuxoxi ngisho nakubantu hayi ngisho nakumkami uqobo ngivele ngikugcine phakathi kukankulunkulu nami futhi ngiqhubekele phambili ngokusemandleni yami wonke kodwa uyaqonda ukuthi isidala singumuntu ingqondo yaso ingama kakhulu kuphela bese-ke siyaphuma nebo futhi okungibambile angazi bekungunkulunkulu yedwa okwenzile manje kukhona zonke izinhlobo zezinkolo endiya yonke into inenkolo yonke into inendlela yayo ngabungazwa owomlando akukaze ngaphambili ukuthi izinkolo zasendiya zike zihlangane ukuze zijabulise umkristu kodwa emasontweni amabili edlule ngolwesine olwedlule ngabungazwa izinkolo zasendiya futhi abaningi babo bakhonza izimpukane futhi bakhonza izinkomo futhi bakhonza yonke into futhi babelapho amajeli ngenkathi sasihlezi ndawonye ethempelini labo lapho baphristi babo leyo nkolo yasungulwa ngaphambi kokuba ubukristu ubuke buzalwe iminyakeni ezinkulungwane ezintathu noma ezine edlule banomuzi wezindela banezindela zesilisa uhlobo impela lobukhatholika bakhipha izintshebe zabo ngezandla zabo nezinwele zabo ekhanda labo kanjalo ngezandla zabo bese beqala ukubuya awukwazi ukukusika futhi banjalo ngazo zonke izindlela baze bathatha umshanelo noma imhopho encane bahlala lapho izindela zesilisa zenza la mamopu amancane futhi baya ngaphambili kanjalo kuqinisekisa ukuthi awuyinyatheli intuthwane noma ukuthize ukubulale uma bekuyokwenzeka bekuyoba yisona esibulalayo ukuthi ubungeke uthithelelwe bathwala into emhlophe emlenyeni wabo nasezindlebeni zabo lapho uma bephefumula bekuyokwenzeka ukuthi baphefumule imbuzane encane bebengasoze bathithelelwa ngakho nabo ibulale okuthile futhi uhi babengawemukela kanjalo umhlatshelo wegazi lenkosi uJesu Kristu na babezwile ngaye kodwa abakukholwa bayazi ngoJesu izithunywa zenkolo ziyakuthatha wathi yebo kodwa nina bantu nixovekile wathi wena ucabanga kangaka leyo ndoda uJesu ukuba wayeyindoda engcwele nivumele abantu abanonya bambethelela umpedo wathi wagibela ihashi wagibela wayezulwini ilapho aya khona futhi amaseke agqoka umshuqulo banomese phakathi lapha futhi ngakho-ke zonke isikhathi lapho bethola umkristu efulathele bayambulala niyabo ngoba uma efika ezulwini umkristu uya ezulwini naye kodwa lapho efika ezulwini uzoba ngumkristu uzoba inceku kwijeni niyabo ngakho-ke angaba nezinceku eziningi uma engasusa eziningi zazo phansi lapha emhlabeni niyabo futhi ngakho-ke uma ebulala wena uyabulawa nje yilokho kuphela futhi emuva emshuqulweni wabo ungasho banekama elincane elinamathele lapha nomese unamathele eceleni lapho futhi bafuna wena kuphela ufulathele yilokho kuphela bafuna okukwenza bese kuthi-ke yonke into nje izinkolo zomhlaba futhi balandisa ngalobo busuku ngobusuku bokuqala bomhlangano lapho yayingekho nhlobo indlela yokulinganisa abantu ababelapho yayingekho indawo owawongababeka khona emvuleni yokushintsha kwenkathi yonyaka okwakuyizimvula yayiqhubeka nabantu belele phandle lapho futhi bengena kuzisiza futhi izimo ezinjalo ezidabukisayo futhi kwenzeka ukuthi okokuqala wakhuphuka nanoma yini ababengayisukumisa kwakungumfana omncane wayeyi ngikholwa ukuthi wayengumhindu wayengeyena Paul na futhi akakwazanga umntwana omncane oyisithulu nesimungulu futhi wazalwa oyisithulu futhi oyisimungulu futhi ngathi manje nalo udaba lokuqala umfana omncane lapha ngathi manje ngamunye wenu oyedwa amajeni uzozama ukubenza babe ngabakamohamed nabanye bezama ukukuthwelela izinto ezehlukene futhi bonke bafunda amabhayibheli abo abanawo hayi leli bhayibheli futhi banebhayibheli lekorani niyakwazi lokho ngakho-ke bane lokho kungokwabakamohamed futhi banabasunguli abahlukene manje kukhona abanye babo lapho abakholwayo ukuthi umuntu ungunkulunkulu ngokwakhe ukuthi wonke umuntu ungunkulunkulu futhi njengoba ungcono ungunkulunkulu ongcono futhi kubi kabi ukubona ukuthi benza kanjani futhi laphaya ngathi bhekani manje banumzana abahloniphekile angikwazanga ukubabiza ngabazalwane ngavele ngabalandisa njengabanumzana abahloniphekile bezinkolo zomhlaba niyabo futhi ngathi manje ngifuna ukunibuza ukuthize lapho sikhona sonke namuhla noma kulobu busuku njalo futhi zonke lezi zinto ezehlukene futhi nikhonza izinkomo futhi nikhonza yonke into futhi ngathi yikho konke uma nizongixelela inkoleloze bonke babekwazi ukuqonda isingisi babengakwazi ukuphendula ngaso kodwa England ibalawule isikhathi eside kakhulu ngathi nina nina nilapha futhi singamunye nina nimelele izinkolo ezahlukene ngathi futhi hambani futhi niphendukele kwenye inkolo thathani umsiki ukuba nimenze umjini futhi thathani okaMohammed ukuba nimenze uBuddha nokunye nokunye kanjalo ngathi kungukushintsha nje komcabango yilokho kuphela ngathi sinento efanayo eMelika asikho nyiwe kulezi zinto ngathi kodwa zonke sikhona uNkulunkulu oyedwa ngathi manje ke sineMethodist neBaptist nePresbyterian futhi baphendukela kwenye inkolo omunye phakathi komunye ukuze bangene enhlanganweni kodwa nonke liphendukela kwenye inkolo lesuka kuNkulunkulu oyedwa niye kumunye yabo kodwa ngathi manje kuphi okuyikho na ungokuthi zonke izinkoleloze ngathi isela kangesidalwa impukane oyikhonzayo inkomo oyikhonzayo ihashi noma kungaba yini uNkulunkulu somandla wadala leso sidalwa niyabo futhi ngathi nina nikhonza indalo esikundleni somdali niyabo isidalwa ngathi kukho konke manje akukho noyedwa wabo futhi abanye babo nezithixo nokungelokunye ngathi akekho noyedwa kubo onganisiza akekho noyedwa kubo ongaphendula bonke bayizimungulu futhi akekho noyedwa kubo okwazi ukuphendula akekho kubo ongafika ngesenzo kodwa munye kuphela uNkulunkulu oqiniswa nophilayo futhi uJesu Kristu indodana yakhe futhi ngathi manje yilowo engize lapha ukumela ngathi manje njengoba uEliya umprofeti aletha bonke abaprofeti bakaBhali kanjalo njalo intabeni ikameli ukufakazela nokutsho ukuthi ungubani uNkulunkulu ngathi manje yinye kuphela into ukuba uyenze futhi khona ke uma uNkulunkulu benu beqinisile khona ke ake ngishiye owami futhi ngikhonze abenu manje nakho kumi umfana wezithulo nezimungulu yemuphi owuNkulunkulu benu ongaphilisa amnike okwakhe mnike okwakhe ukuzwa nokukhuluma kwakhe na yilokho ngifuna ukukwazi niyabo yemuphi ongabuyisela ukukhuluma kulomfana na futhi wonke umuntu wathula ngathi manje ubuKristu buye bamelwa kini ngesimo sefundiso namapheshana naseBhayibhelini obungukuthi ngikukho ngamaphesenti ayikhulu uNkulunkulu asize lezo zithunywe zenkolo ziya lapho ukuba zihlale lapho yebo umnumzane kodwa ngathi ayikamelwa ngokugcwele kini niyabo ngathi imelwe kimi ngezi kuphela kodwa uNkulunkulu waloba leluzwi osuvela ulifakile enhlizweni yakho manje usefikile endaweni kuze kuba uzokwenza izwi liphile niyabo azenze yena uqobo ezwini manje ngathi nakho kumi umfana uyisithule nesimungulo angakwazi ukukhuluma noma ukuzwa noma lutho uzalwe njalo nomoya ongcwele lapho futhi wembula izono nezinto abantu futhi babevele bacishe baquleke lapho bekubona lokho niyazi futhi bonke bebanga umsindo omkhulu kakhulu wawungeke ukuqonde ngoba nje babenabantu ababuthelwa impi ngezikhathi ezithile ukuba babaqaphe niyazi futhi babephansi laphezulu nje uyi bathi abantu abavela kule lonke elasendiya babelapho ngakho ke ubungeke usho ukuthi yini yayilapho niyabo ukuthi bangake noma lutho ubungeke uqonde ngakho ke manje ke lo mfana omncane ngekathi ngimenyusa lapho futhi ngathi manje baba osizulwini uyazi ukuthi njengalawa amanye amadoda lapha bengiyoba sesibuyeni sabo futhi okubina kakhulu ukuba bekungengenxa yomusa wakho uyabo ungisilisile futhi mina konke lokhu kugcotshwe nguwe hayi okwami uqobo futhi manje uyazi ukuthi ngilokuthi ngisho ukuthi ngingenza into eyodwa nguwe Nkosi kodwa khona lapha kuyilapho izinkolo nezinkoleloze zalelizwe njengoba kwenzeke emihleni kaEliya umprofeti njengoba baba kunjalo emihleni kaJesu indodana yakho kunjalo namanje futhi ngathi ukuze kwaziwe Nkosi uNkulunkulu ngange futhi ukuthi nguwe wedwa uNkulunkulu oqinisile ophilayo nalowo owenza isinto futhi angeyenze isimungulo sikhulume noma isithulo sizwe ngathi ngiyakucela igameni lendodana yakho ngokwezilayo wathi ngicela noma yini kuwe njengekholwa elingumKristu cela noma yini igameni lakhe kubaba uyakuphiwa khona ngathi manje ngiyalikhona izwi lakhe futhi ngicela umoya wobumungulo nobuthulo ukuba umshiye umntwana kanjalo ngase ngishaya izandla zami kanjalo futhi waphenduka waqalaza wayephakamisa izindlebe zakhe kanjalo futhi wayelapho ke ekwazi ukukhuluma noma ezwe kahle njenganoma yimuphi umuntu ezethameleni kanjalo awu lokho kwakuqala ukulandelayo khona ke awukwazanga kwadingeka bakhiphe ayikho indlela futhi bavele nje bangikhumule izicathulo cishe impela bakhumule izingubo zami amabutho awakwazanga kubabamba abantu ababuthelwa impi ngezikhathi ezithile onogadi abakwazanga kubabamba babe gijima ngoba bapule lo mugqa wono gada kanjalo bayokukhonza ndiyabo uma bengakwazi abaqondi kunendaba ukuthi uzama kangakanani ukufika kubo abaqondi elandelayo kwakuyindoda ngokuhlwa kulandelayo kwakuyindoda eyayikade eyimpuputhe wocisha iminyaka engamashumi amabili noma amathathu okhonza ilanga ebuka ilanga aze avaleka amehlo akhe wayekanjalo ebukela ngeningo waze waba yimpuputhe ngokuphelele wayengakaze abone iminyaka engamashumi amabili noma amathathu kwenzeka ukuthi abe ngolandelayo uzongolozela indlela yakhe uyadlula ukukhuphukela lapho ngobusuku bulandelayo ngathi manje imuphi ongowayizolo ebusuku na ngemva kokuba sekuqedile wawungezwe nokukodwa nyabo babekhona nje yonke indawo yonke inkolo nento ngathi bangakekini manje abafuna kwamukela inkosi uJesu Kristu na nyabo futhi yonke into yayingabonwa yemukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi womuntu seqo yonke indawo futhi kusobala ubungeke lapho ngangi ngabona khona njengoba ngangingaboni kakhulu sisasingeke sibe nendawo evulekile izimvula ine nezinto ezinjalo futhi abantu nje lapho futhi wawungakwazi kufika kubo futhi kwakungukubona ukudabukisa kakhulu owake wakubona futhi bona beseza bewela imigwaqo nezinto bedonsa imbuzi endala niyazi noma enye into efana naleyo bezama ukuya emihlanganweni kwase kuthi-ke ngobusuku lapho indoda impumputhe ngathi manje imuphi konkulunkulu benu ongayinikeza ukubona kwayo na ngathi nangu omunye wabakhonzi benu nakuba inkoleloze iye yakhipha amehlo akhe ebuka ilanga ngathi konze ilanga ngoba iyazi ukuthi izidalo esithile sadala esidaliwe isidalwa esithile esidaliwe ukuthize kodwa ngathi yena impela umdali wadala ilanga wadala amehlo kulo muntu niyabo lowo ofanayo futhi ngathi manje uma ethanda uNkulunkulu uzomnika ukubona kwakhe ngaphambi kokuba ngiphinde nginibuze bangakikini abazokwamukela inkosi uJesu Kristu njengentethela kaNkulunkulu ebethele esiphambanweni na abazange baqonde ukuthi lowo muntu ongcwele wayengake kanjani abe yilokho esikushoyo umkristu akushoyo wayeyokufa ngathi isizathu sokuba wayefanele afe kwakuwukuba asuse izono zethu ngathi wayengezuye umuntu wesithathu noma umuntu wesibili wayengumuntu ofanayo enze inyama ukuze asuse isono sethu ngathi yena wayefanele afike futhi enze futhi ngabanika indaba encane engishumayele ngayo lapha ngobusuku bangaphambi kokuba ngihambe yenyosi niyazi ukuthi itinyela kanjani bese keyishiya udosi lwayo niyazi futhi ayikwasakwazi ukuphinde itinyele futhi kwakufanele kube yinyama yomuntu ukuba inyosi yokufa ukuba itinyele ngoba ukufa akukho emphefumulweni ukufa kusenyameni ngaba njalo uNkulunkulu wadingeka abe yinyama ukuze asuse udosi lokufa futhi ngakho-ke ngenkathi bafanele bakubone lokho niyazi ngoba kunezinambuzane eziningi endiya futhi babe ngathi manje bukani uNkulunkulu angakwazi yena impela umdali le ndoda enkolelweni ze yayo ibheka ilanga izama ukuthola isihawu ngomphefumulo wayo ngokuba iyazi ukuthi ifanele iye ndawo lapho ifa isuka lapha ngathi nakuba ilapho amehlo ayo aphumile futhi ngokungazi yakwenze lokhu kodwa yena kanye umdali owenze ilanga alibukile angakubuyisele ukubona emehlweni ayo ngathi ungavuma mnumzane ukwamukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi wakho futhi uzoshiya zonke izithilo nakho konke okunye futhi uzomkhonza inqobo nje uma usaphila na uma uvuma aphakamisa izandla zakho lomfo omdala mpofu waphakamisa izandla zakhe eziqhaqhazelayo yonke into elapho imane igqoke isiceshana sendwangu yokhalo kubo niyazi futhi waphakamisa izandla zakhe ukuthi wayezokwenza futhi abakaze bahlale uma besesentweni lutho nhlobo abalukuthi babe nezihlalo noma lutho bavele bahlale phansi noma bahlale phansi noma bawe phansi noma banqobelane noma yini abangayenza ungacabanga ukuthi bekuyoba njani ngokubona kwakho nje uyazi abantu banjalo futhi ngakho ngakhuleka enkosini enhle ukuba iyinike ukubona kwayo futhi lapho ngobuso kaNkulunkulu leyo ndoda eyimpumputhe ngokuphelele izinyembezi ziqala kwehle ebusweni bayo obushwabene nesilevu niyazi itshebe emhlophe yehla kanjalo futhi iqale ukuklabalaza okujile ngolimi lwayo futhi wonke umuntu uqala kumemeza kakhulu futhi nansi ihamba iphumela lapho imbambaja wonke umuntu kanjalo yayingabona indoda eyayikade eyimpumputhe manje umfuthi cox kanye nabo ngiyacabanga uhlezi ngemuva anganikhombisa izincwadi zokuqinisekisa zalezi zinto ezingenile ezivele ndiya futhi bekungathatha isikhathi side kodwa ngendlela ebesinayo angikwazanga ukudlala ukuthi angiboni ukuthi ngike ngangena kanjalo ubusuku obuhlanu ukuba kwakungengenxa yomfana wami emuva lapho uBilly Paul nosizo lukaNkulunkulu angazi ukuthi ngangiyoke ngiphumelele kanjani. UBilly wanamathela kimi futhi yena wangidlulisa wazama ukungidlulisa nalabo bantu niyazi lokho ngokuthi futhi banovalo kakhulu abafuni ukulimaza lutho noma lutho futhi nizofanele njeni wena niyabo ngoba uzofihlizwa phansi ngaphansi kwesixuku futhi thina besingeke sazi niyazi bekuyovele kukunyathele ufe niyabo ufanele nje udlule kukho. Ngakho ke awu ngibuyele ekhaya futhi ngomusa kaNkulunkulu bengingasho okwengeziwe kodwa yisikhathi sikaSonto sikole angifuni ukuthatha kushumayela izwi enkulumweni yobuthungu yabenkolo. Noma isijumba sokunakekela unazo futhi ufuna ukuthatha iseluleko sithumele endiya angibelene lutho nejalibane bangabantu abalungile ngokuqhathaniswa nalaba abanye abantu kodwa mfowethu tate sibathumelele izinto kuphela ukuze bazakhe bese ke beba nenye impi nabo niyabo. Kunjalo asithumele ndawana jeze lapho kudinga ukuba khona ngempela niyabo. Uma unokuthile ongakuthumela kuthumele endiya yibo abaswele futhi abapofu abangafundile banamagugu emvelo kodwa abanabo ubuhlakani bokwazi ukuthi bakuthuthukise kanjani okukuphela kwento abayaziyo ukucela futhi yilokho abakwenzayo futhi babezongiyisa niyazi ukuthi ngikuthanda kahle kangakanani ukuzingela babezongiyisa ekuzingeleni ingwe enkulu yaseBengali phezulu lapho ngezindleko zabo ngathi ngenzeleni umusa thathani yona leyo mali ebenizoyisebenzisa kulokho futhi nondle labo bantu abampofu laphaya ngize ekhaya ngaphandle kwakho niyabo. Kunjalo ngoba mina ngingaba nokuzingela kwenye indawo niyabo. Ngeke wabana noma yiziphi izingubo ezindala noma yini ufuna kuyithumela ngaphesheya ngithumele endiya niyabo. Sengihambe cishe umhlaba manje futhi ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani futhi njengomzalwane ongumKristu indiya iswele. Manje ngifike ekhaya ngafeza konke inkosi eyangitshela ukuba ngikwenze ngokwazi kwami ngokokwazi kwami okudlula konke kuleli viki elizayo ngizolitshela okuncane okwenzekile. Bengidle dina nombusi babezongenika ilayisi elidala lapho nezinyawo zezimvu ziphekwe kulo futhi liyoliswe ngamafutha omnqumo. Ungacabanga nje kungena lutho njengoba kungaba njalo ngikwangigulisa kakhulu angikwazanga nanokukumela ngacishe ngalungele kuphalaza nje. Umbusi walunguza futhi wathi mnumzane ngikholwa ukuthi uyagula futhi ngathi ho ngathi ngicabanga ukuthi ukudla kuhluke kancane. Lapho sifike ehotela kwakukhona udokotela ozimele umbusi lapho engilindile wathi ngifuna ukukuhlola wathi ngikudokotela ozimele umbusi ngathi ho ngikahle futhi ngakho ke waqala kusobala njengendoda ehloniphekile njengokuthi wahamba engibuka yonke indawo futhi wathi ngicabanga ukuthi ukahle konke kwahamba kahle waze wathatha umfutho wami wegazi wabheka imuva kimi wathi awukhathele kabi kabi na. Ngathi yebo mnumzane ngiqala kumjayela imiphumela imihlangano eyaba nayo leyo mibono niyazi ngingena kuyo. Wathi angiboni ukuthi uphila kanjani wathi angifuni ukukwethusa kodwa wathi umfutho wakho wegazi uthi awube phansi ngendlela ongaba ngayo wathi imizwa yakho ibuthakathaka kakhulu ize ingakwazi ukumpompa iphakamise igazi lakho niyabo. Wathi umfutho wegazi lakho phansi ngendlela eyingozi wathi uzoba lapha kuze kube nini na. Ngathi ho ngineminye imihlangano emibili wathi awu ngikweluleka kuba ubuyele eMelika ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi uthole udokotela omuhle ngempela ozokubuka wathi ngoba ngingakweluleka ukuthi ungabi namihlangano yokwesikhashana niyabo. Ngamtshela ukuthi lokho kwakunjani kusobala wakubiza ngamazinga niyazi ukubhoboka usuka kwelilodwa uya kwelinye. Ngathi awu mnumzane uma ngiya ekhaya ngathi ngithembisa abantu baseMelika ukuthi ngangibanike imihlangano kusukela manje kuqhubeke ngeke kube yilokho. Ngathi bona bengiyovele ngikhulekela abantu niyabo futhi ngoba ngiyakubona akusebenzi njengoba kufanele ngibuka mfowethu Ora Roberts naba anye balabo bavo lapho abanemihlangano futhi baze babe nabantu abaningi besindisiwe lapha eMelika kunokuba ngenza into nje engikholwa ukuthi ngiyisebenzise kabi ngubani isipho esikhulu sobuNkulunkulu sesiphiwo sesiprofetho futhi ngasisebenzisa ngendlela yokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi angicabanga ukuthi kukhuthazwa uNkulunkulu noma kuyekwa bangela uNkulunkulu ukuba cabange kakhulu ngami ngokwenza kanjalo ngoba bekungeke kube nomthelela onjalo akakaze ngitshele ngalabo bantu neyazi wathi kwake kwenziwa lokho wamelela ngisho noMose ngendlela efanayo uMose wehlele eGibhithe futhi wenza izimangaliso zakhe ngesinye isikhathi kwakucazulula lokho wabamba isandla sakhe futhi waphulukisa ngochoko futhi waphendula induku yaba inyoka futhi yabuyela endukwini futhi lokho kwakucazulula phakade futhi ngiyacabanga emva kweminyaka eyishumi yokuwela eMelika emuva laphambili futhi ngiyadabula kuwo wonke amadolobha abantu bayaqonda ukuthi kuyiqiniso manje niyabo ngalesi sikhathi kungokokukhulekela abantu futhi yilokho ngihlose ukukwenza ngibe nomoya omuhle kakhulu kakhulu niyazi ngiyathanda ninabantu futhi ngiyathanda ngothando olungapheli noNkulunkulu uyakwazi lokho kwadingeka ngibe ngedwa zwi kukhona abantu ngaphesheya kwalele eMelika engingathanda ukuxhawulana nabo futhi baye balangazelela ukukwenza emihlanganweni angikwazanga niyabo awazi ukuthi lowo mbono unamthelela muni kuwe ngokusheshe nje lapho uma phambi komuntu nakho ke niyabo futhi bengingeke nje ngikusho kubantu ngesinye isikhathi kodwa nakho kuphambi komuntu ngithele izinto ngabantu ngifisa sengathi bengingazazi abantu okufanele babe ngabangani bami futhi nokho ngiyokwazi ukuthi bekungalungile uNkulunkulu uzokwehla manje futhi angivumele ngingakutshela izinto ezingakumangaza futhi lapho ngiyocelile umoya ongcwele uma ethanda angitshele wona ngimbuzile ukuthi angavele angivumele mina kokuqala ngizinze ngibuyele endaweni lapho engangikhona ngikathi ngisuke ethabenakele ngibuyele ngqondo futhi angivumele ngithuliswe phansi kuze kuba lapho ngima phambi kwabantu ngeke kube ngumbono kuzoba ngokuthi ngingakhuluma nomfowethu futhi ngingasiboni isimo sakhe kodwa ke nje ngimnikelele umkhuleko niyabo futhi kube ngathi ngiyenga cela uNkulunkulu ukuthi yenze lokho ngiza ekhaya futhi ngiyazi kuleli viki ukuthi angekho oke wabakhona endlini kuyinto enhle sengibecishe lezinsuku ezinhlanu phezulu lapho angikwazanga ngisho nokunyakaza ngike ngaba sendaweni ngangisukuma kubukeke sengathi amathambo ami ayebuhlungu nakho konke kusobala lokho kuguquka nxa zonke impela amahora ayishumi nanye nengxenye umehluko phakathi kweBombay nalapha njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ngiyo ngiyobese ngiqedile ukulala ayihora noma amabili edlule niyabo ngakho ke kusebusuku futhi kwashintsha nje kwase kuthi ke lowo mfuthu wegazi obuthakathaka wehleli kanjalo futhi angibange ngisakwazi ukwenyuka nokwehla neze yiloko kuphela ngizilethelile khona ngizama ukuzigqelaza ngakho ke manje ngibuyele ekhaya ngomusa kaNkulunkulu futhi manje kuleli viki lizayo ngihamba ukuba nje ngihlale isikhashana amaviki amabili noma amathathu ngizikhiphe okuhlala ngedwa ukukhuleka kuqala ngizohamba ngiyozingela uma inkosi ithanda kodwa ngaphambi kokuba ngenze lokho kuzoba ngizohamba izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwezinkathi ezonyaka nokunye nokunye ngikhuphukele Colorado ngifuna ukuhlala kungenani amaviki amabili noma amathathu noma mhlawumbe ngaphezulu ukuba ngedwa nje nginesizungu sangempela qobo lwami bese ngithi uNkulunkulu ngilapha ngingahle ngehle futhi ngicela umnumzane Mesh la umsebenzi futhi umnumzane Mesh la ongibuyele enkampanini yemisebenzi yomphakathi ngiyengagcwalisa lokho ngitshele ukuba ngikwenze futhi ngimithe abenekele kulokhu kusa ngendlela nje engahamba ngayo eminyakeni eyishumi edlule anginamphathi umphathi wami wasula ngesikhathi kushisa anginayo umphathi umfana wami uyahamba nomfana wami ohleze emuva lapho uya embuthweni bekade engubhuti wami wanamathela kimi abanye babo babehlale beqophisana nami kungani unobhili nawe na kube benazi nje ukuthi ngamutshela kanjani lo mfana engalweni yami lapho esengale incelayo engena nina ngaligcina ibhodlela lakhe ngaphansi kwekhanda lami ebusuku kungekho umlilo endlini ukuze ngigcine ibhodlela lakhe lifudumele futhi ngimncelise ube ngumngane wami yonke indlela sizofa ngaleyo ndlela uma uNkulunkulu ethanda mhlawumbe ayembuthweni ngokushesha uthole amaphepha izolo okwenza isinqumo sakhe noma ufuna ukuvolontiya noma akhokhe inhlawulo awu ngeke ngibe naye bese kuthi ke ngingedwa kodwa hayi ngedwa niyabo ukhona owangikhipha kumama ongondlile ongidlulise kulezi zivivinyo ezijulile ubusa wakhe ungifikise lapha ngethemba ukuthi lowo ukuba angidlulise futhi ngifikile endaweni lapho engikhona Ngifuna ukubuza ibandla into eyodwa futhi ngaphambi kokuba sithole indawo ethile yokufunda emibhalweni okungukuthi ukuthi nizongikhulekela ngiye ngaba nomoya wokuxeda futhi uyangihlupha. Ngitshela umngami ezoloko kuqala kukhona okwenzekile manje futhi bengihlezi egcikeni futhi ngimtshelile wayengikhumbuzile futhi ngamtshela ngakho ngathi sithandwa ngifike endaweni ngize ngigxeke abantu angifuni ukuba kungumsebenzi kabani na akuwona owami futhi uNkulunkulu nguye ukugxeka hayi mina. Kwakukhona owesifazane waya lapho unkosikazi Dawude angazi noma nake nezwa ngaye noma cha ihlazele ngaka elelisendiya yingaleso sizathu singakwazanga nemihlangano yethu endaweni evulekile wafika lapho futhi wazama ukuthatha iminikelo yalabo bantu futhi ngoba bebengeke banikeze amarupi abo amancane. Owesifazane omncane umpofu onomsebenzi ethwala udaka phezu kwekhanda lakhe izitebhisi ezikhuphukayo nezinto ezinjalo kusukela ngelesihlanu nqo kuya ngeleshumi nqo uthola irupi ngosuku amasenti angamashumi amabili nanye niyabo kufanele asebenze kanzima ukuze agcine lowo msebenzi. Owesifazane negxambuza odakeni ngamadolo abo kanjalo njalo izinto ezincane ezindala zempofu anakekele izingane zakhe ezincane njalo njalo irupi amasenti angamashumi amabili nanye futhi lapho beqophisana nalabo bantu futhi bethethela omarupi futhi bawaguqulele emalini yasemelika futhi bathi uza ukuzothatha isinako hayi ukuzosisiza niyabo ninabantu babengadingeki ukuthi banginike upeni ukuthi ngidlule noma ngibuye ngikhokhele izindleko zami ngikhokhe yonke irenti yeholo zonke izindleko zehotela yonke into futhi ke konke engangikushiyile ngakuyisa ezidaladeni hayi ukukunikeza umphakathi othile ngawukhipha futhi ngakunika abantu abancane abampofu ababulawa indlala yilapho imali yenu eyaya khona yilapho imali yenu eyaya khona lokho impela la ukwazi kwami okudlula konke bengingakwenza mina ngokwami ngifisa nje ngabe benginokuningi engingakwenza ngakho manje kodwa manje mfowethu dadewethu lona owesifazane waqala ukuthatha iminikelo futhi exophisana nabo bathi uza kuzothatha isinako hayi kuzosisiza bengicabanga ukuthi uzosisiza wayefanele kuba ngumphulukisi ngokankulunkulu wayengithuthelela ngenkathi ngingale West Coast Howard wathi ngifuna ukubona ubaba wakho wayeseshade le ndoda ethile evela izansi lapho egibithe uma ukuthize wathi ngiyendiya futhi wathi awu nkosikazi uma lelo gcobo luphezu kwakhe thina abantu abafiki nje wathi wesifazane wathi mtshele ukuthi ngingunkosikazi Dawude futhi wathi lapho ngiyendiya ngaphambi kwakhe ngizoba nesimonga phansi kokulawula ngesikhathi efika khona wathi inhlangano yami mikhulu kunalokhu ake waba nayo empeleni awu lokho kuyiqiniso kungaba njalo niyabo angazi kodwa kucabanga wayenakho ngaphansi kokulawula endaweni uze ungakwazi ngisho kuba namhlangana endaweni evulekile lokho kwaba yikho futhi baqala ukuxokozela futhi wema lapho wayesethi mina bodevele abamnyama nina washo kanjalo futhi bazama ukumenza ukuba aphume futhi wayengekwenze futhi omunye wamshaya ekhanda ngesitini base bemthwala bamkhipha ngakho ke bona khona ke bamphulundlekisa wehlela kwelinye izwe lapho no Baron von Blomberg wadingeka ehle futhi abone inkosi nezinto ukumkhipha lapho agweme ukubulawa kwabantu abaningi ngakho ke ngakho bona kwakulapho ke futhi ngiyakubheka lokho futhi ngiyakugxeka lokho ngiyabuya futhi into yokuqala ayebekwa ezandleni zami kwakuyi The Voice of Healing futhi ngiwubonile lo mhlangano ka-AA Allen futhi ngabona ukuthi lokho kungokungekho ngokombhalo kanjani ngaseke ngiyakugxeka niyabo hoye ngiyacabanga kodwa bukana abantu abampofu abantu abathandekayo uphandle lapho elandela lokho niyabo ehamba naye nabantu abanezinhliziyo eziqotho ngiyaqalaza futhi ngibone lezi ezinye izinto eziqhubekayo futhi kulokho ngiqala ukugxeka enhliziyweni yami niyabo futhi angifuni ukubanga leyo ndlela uma ngenza lokho ngizolahlekela umusa kaNkulunkulu niyabo futhi into kuphela futhi ngibuka amamelikana futhi ngibone indlela bukana besifazane ukuthi baqoka kanjani futhi ubuke indoda ukuthi aziphatha kanjani lokuthi yaphuza kanjani futhi bathuke futhi babheme futhi bahlafune futhi bazisho ukuthi bangabaKristu kuzokuvele kungigulise lapho ngibona ukuthi olunye uhlangothi luyini futhi ngibona lokho bese ngibheka maphakathi ngicabanga oNkulunkulu kodwa yizwa lokho impi kabani na na unkulunkulu wathi dedela ukhula nokolo okukhulu ndawonye izingelosi ziyofika futhi zikwahlukanise kupheleni kwesikhathi akumina ngakho-ke ngisizeni njengoba ngimi lapha esandla sami siphakeme ekulipidi ngisizeni ukuba ngingaxeki muntu futhi ngisizeni ukuze unkulunkulu anginike umoya enhliziyweni yami ukuthi esikhundleni sokukugxeka ngizobathanda noma kanjani futhi ngiqhubeke kuvele kwaba ukugaya njalo njalo nokugaya nokugaya kuze kube ngingumuntu nje amandla engqondo yami ayaphuka kanjalo niyabo futhi ngifanele ngihambe ngiyophumula futhi yilokho ngizokuhambela ukuze ngihlale ngedwa ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu uzosusa lowo muzwa wokugxeka kimi futhi angincibikalize manje bengingahamba futhi ngenze njengakho kodwa lokho bekungeke kuvele enhliziyweni yami futhi ngiyoba ngumzenzisi-ke ngokwenele impela niyabo ngifuna kusuke enhliziyweni yami ukuthi nginothando ngempela ngalabo abangathandeki lokho uJesu akwenza ngenkathi ngigxeka lapho ngidinga ukugxekwa futhi noma kunjalo usangithanda noma kanjani ngakho-ke yileyo ndlela engifuna ukuba yiyo ngikhulekeleni ngethemba ukunibona futhi isikhathi eside cishe ngonovemba mhlawumbe ngibuye futhi sizobamba ivuselelo lapha ethabanekele ngaphambi kokuba thina ngakho-ke manje nansi into eyodwa engiyenzile ngibuze lokhu enye into futhi ngine angifuni ukuba nokukhonzisa abagulayo kungengaphezu nje ngamaduku noma kanjalo njalo ngizama ukusuka kulowo mbono niyabo futhi kakhulukazi njengoba ngibuthakathaka njengoba nginjalo manje futhi ngihambe ngiyoma phambi kwabantu awubese uqala lokho lowo mbono uyabuya ngifuna ukuhamba futhi ngizithulise lapho engingaphuma khona futhi ngibe nomhlangano ohlukile ngizongikhulekela ngeke na futhi manje-ke futhi ngiyakhuleka e-eposini nokuthumela amaduku nezinto kwabagulayo nabahluphekile hluphekile kodwa lapho abantu bengibiza ngomkhuleko ngibabhekisa kumfowethu nevili noma abanye babo bonke ukuba bayokhuleka isizathu uma ngima phambili komuntu lokho kunginyakazisa ngibuyele kukho futhi niyabo futhi ngifuna kuqhela kukho ukuze ngilale phansi ngithi manje Nkosi entandweni yakho nje noma nini lapho ufuna ngazi noma yini uyangazisa futhi ngizokugcina kuyimfihlo kumina ngaphandle uma ungitshela ukuthi ngikusho ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi mina bese ke ngiphumela lapho futhi ngikhulekela abagulayo futhi ngiguqule inkonzo yami ngokuphelele ngingaba nemihlangano emide imihlangano engcono nakho konke okunye enganginakho kunengangingakwenza ngaphambili Nkosi nibusise manje sisaphathamisa amakhanda ethu ngabo wasezulwini siyakubonga kulokhu kuza kwesikhathi sokukhuluma ngezimishini nokuthi usibusise kanjani futhi wasisiza futhi ukuthi ngicabange kangaki lapho amakakazi belugingeka phezulu lezi vivinyo ezinkulu beziqhubeka ngiyoke ngibuyele ekhaya futhi kodwa nakho ngilapha futhi Nkosi uyangibuyisela njalo ngiyakubonga ngaleli bandla ngomelusi walo ngabantu balo sibusise futhi manje baba kulokhu kuza inhliziyo yami ibheka ngaphesheya lapho endiya futhi ngiyacabanga kulele phandle lapho kuleso sitaladi kulokhu kuza konke ezansi ngasohlangothini lwalolugu ezansi kulezo zindawo zezipoki ezisabisayo ezincane ezansi lapho labo bantu abampofu abalambile ababulawa yindlala abangafundile bengayazi inkosi uJesu bekhonza uhlobo oluthile lwenkoleloze noma isithixo manje-ke baba ngibonga kakhulu kanjani ukwazi ukuthi ungazisile wena ukwazi kungukuphila manje ngikhuleke ukuthi uzongisiza susa umoya ogxekayo encekwini yakho Nkosi uNkulunkulu angifuni uma umuntu enephutha wena yiba ngumahluleli Nkosi ake ngivele ngithande noma kanjani uzokwenza baba na uma besifazane begqoke ngokungafanele futhi bezisebenzisa ngokungafanele futhi beba izifebe futhi isizwe sakithi siyacwila ngingawuguqula kanjani umlando uma ukukhulumile Nkosi na kodwa ngikhulekela ukuthi uzongisiza nje futhi ungivumele ngibe nothando nomusa ukuze ngibe yinceku yakho futhi ngenze intando yakho lezi zinto ngiyazicela baba ngenkazimulo yakho manje sibozise futhi njengoba ngiceliwe ukuba ngifundise izwi kancane baba siphenje umlayezo omncane omfushane manje ukuze izwi liphume ukuthi kuzoba usuku olukhulu kithi sikucela egameni likaJesu amen kulungile manje ngineyishumi nanhlanu ngaphambi kweleshumi nanye ngabe kunjalo na awu singaba cishe nemizuzu engabashumi amathathu nanhlanu na ngabe lokho kuzolunga futhi siphuma cishe ligamenxa elishumi nanye na manje siyaphi na bengihlezi lapha ngicabanga ngokufundisa testamenteni elidala kodwa wena ngokuvamile ngimanage ungena etestamenteni elidala ngaso sonke isikhathi ngakho ke omunye wathi mfundo kwenema wazi lutho ngaphandle kwetestamenteni elidala na awukudle lapho ngifunda lokho ngizobeke sengifunda elisha kodwa lapho ufunda elilodwa wafunda omabili niyabo andawonge omabili kodwa ake sibheke testamenteni elisha ndawo angazi ukuthi benitatisha kuphi nonke noma lutho ake singelitshela ake sizwe uJohane ongcwele asibuyele emuva kwesokuqala sikaJohane ongcwele futhi siqale ukufunda uJohane ongcwele manje lokho ngokuthi nje ngiphenyela kukho nje angazi ngakho ke sizoqala ukutatisha kuJohane ongcwele ngabe kulungile kuwo wonke umuntu na kunjalo na kulungile uJohane ongcwele sehloko sokuqala futhi manje mhlawumbe ngalobu bosoko bangolesithathu obuzayo ngezwile ngifuna kuba nani kulobu bosoko ngifuna ukwehla futhi ngibe nani kulobu bosoko bese ukuthi ke ngolesithathu ebusuku futhi ngicabanga ukuthi ngeke ngihambe ngaphambi kwolesithathu ngakho ke ngizoba lapha ngolesithathu ebusuku ngiqinisekile ukuthi kuzoba ngolwesine oluzayo noma ngolwesihlanu olulodwa ngaphambi kokuba sihambe ngakho ke ngizoba lapha ngolesithathu ebusuku uma inkosi ithanda ngenkonzo futhi manje sifuna ukufundisa abanye mhlawumbe ngolesithathu ebusuku inkosi ithanda awusho mfowethu Flimane lowo ngumqondo omuhle nje vele uphumule ibhantshi lakho manje futhi uzizwe usekhaya ngabe ukhona umuntu wena noma yini angamelana ngayo nanoma ubani na uma unakho phakamisa isandla sakho bese uya kubo manje ake senze leli dile lidale lilodwe likhulu lothando kulokhu kuza wena uthini na wonke umuntu nanoma yini onayo uma umuntu engekho lapha ake sithi inkosi Jesu asikubeke phansi kwegazi khona manje futhi kusukela kulolu soku kuqhubeke angeke ngisacabanga ngakho ake sihambe nje futhi ake konke kuqale kabusha manje wo kubomuwazi nje ukuthi bufanele ujabule kanjani kuze zonke izinkolo zomhlaba ukuzibone zonke zingenasi phela nje njengoba zingaba njalo futhi lilodwa kuphela elingokoqobo lelo ivangeli lenkosi Jesu Kristu kungena ndaba umali vele ebandleni le-Methodist ibandla le-Baptist ibandla le-Presbyterian inkosi Jesu Kristu uqinisile amene niyabona kunendaba ukuthi velaphi ubuKristu buya kwedlula yinto kuphela enesisekelo kukho kuphela ezinye izinto umnikelo wegazi lenkosi uJesu Kristu ukuphela kwethemba lomhlaba manje ngizibonile izinkolo zabo ngizibonile izithixo zabo ngizibonile izinkoleloze zabo ngibabonile uNkulunkulu babo nakho konke ngazitadesha futhi ngatadesha iKorani ngakho konke ngikwaziyo ukukutadesha futhi kanjani zona konke nokuncane futhi zibe izinkoleloze futhi kukwenza nje uthakasele ngempela kakhulu ho ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuphela kwethemba lezwe futhi nguye kuphela owake wavuka kwabafileyo futhi zingafakazisa ukuthi wavuka kwabafileyo futhi uyaphila namuhla amen o mfowethu Neville awazi ukuthi ngijabula kanjani ngokuba ngumKristu o ufanele ujabule kakhulu manje leli vangeli elikhulu likaJohane ongcwele lapha ngokukaJohane ongcwele uJohane wayengothandekayo sikholwa ukuthi loJohane ongcwele wayengothandekayo owancika esifubeni sikaJesu nokunye nokunye waphila waze waba ngomdala kunabo bonke abapostoli noma waphila isikhathi eside kunabo bonke abanye futhi yena uPetro wabethelwa ikhanda lakhe libheke phansi izinyawo zakhe ziphezulu uAndrea wabethelwa isiphambanweni nezandla zakhe eceleni kanje futhi wabethelwa ngezipikili ngibonile ezansi lapho abanquma khona ikhanda uPawulo ongcwele lapho eRoma awu nginakho hongi ngizozama ukuletha ngesikhathi esilandelayo lapho ngifika izithombe zakho konke lokho kubulawelwa ukholo nokonke nokuphakelwa emabhubesini lokunye nokunye ngithole yonke ifolder enkulu ngizokwehlisa ngikubeke esigxotsheni esisodwa nokunye phezu kwesinye nokunye ukuze nikwazi ukukubuka futhi nikubhekisise konke ngesingisi kaphelani o umbono odabukisa inhliziyo kanjepho lapho abanquma khona ekhanda likaPawulu lapho futhi bamlahlela ngaphandle emseleni wendle futhi bamvumela wacabanga hoye imbaza izange isaphinde ibe ngaphezu kokuthinta ikhanda lakhe waze waba senkazimulweni amen akumangalisi wema lapho kulelo tilongo ngikathe phala ukufa iphi intambo yakho na thona kuphi konqoba kwakho na kodwa maka bonke uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu waphala wathi ngikulwile ukulokudle sengiliqedile ibanga ngilucinile ukholo kusukela manje ngibekelwe umqhele ukulunga ukuthi inkosi uMahlulelo olungileyo ayonginika wona ngalolo suku ungani ngokwenza ucabange izimpilo zabantu amakhulu zonke ziyasikhumbuza ukuthi singeze izimpilo zethu zichakaze kodwa kwehlukana kuyasishiya amanyathelo ezihlabathini zesikhathi manje uJohane umambuli othandekayo futhi uJohane kukhona uJohane abambalwa lapha eBhayibhelini kodwa uJohane ongcwele lowo esikhuluma ngaye kulokhu kusa umpostoli wenkosi Jesu Kristu esithunywa senkolo esathunywa nguNkulunkulu izithunywa senkolo yilowo othunyiweyo bengihlala ngizibuza ukuthi abantu bathini namuhla wo kukhona abapostoli abayishumi nambili kuphela niyabo yishumi nambili kuphela nikuzwile lokho awu lona kanye igama ngokwalo lisho ukuthi othunyiweyo uPawulu wayengeyena umpostoli ngokusho kwabayishumi nambili kodwa nake naqaphela bakhetha uMathiya ngikholwa ukuthi kwakunguye noma uMathiya ukuthatha indawo kaJuda futhi lokho kwenziwa umuntu yena awuzwa ngaye neze kodwa uNkulunkulu wakhetha uPawulu ukuba athathe indawo yakhe niyabo futhi bheka ukuthi uPawulu wenzani niyabo ukukhombisa umehluko phakathi kokukhetha komuntu nokukhetha kukaNkulunkulu futhi lokho kwenza kunginika umusa omningi enhlizweni yami ezintweni namaphutha kanjalo njalo ngesandla kulalela emizuzwaneni embalwa edlule emsakazweni lo Dr. Tehano Dumile umfundisi omangalisayo hey umfundisi othandekayo ngimthanda ngenhliziyo yami yonke uNkulunkulu uyakwazi lokho ukubona nje ukuthi amadoda amakhulu angenza amaphutha kanjani futhi ngicabanga masinge nje emfowethu lapho ngibona iphutha ayelenza ngicabanga uNkulunkulu ngize kwenze izinto ezifanayo mhlawumbe ngakho ke wena bheka awami uDokotela Tehani wathi umpapathizo waba kanye kuphele eBhayibhelini ngisanda kulalela nje ngoba ngiza esontweni lapha namhlanje kuseni wathi umpapathizo kamoya ongcwele wabhapathiza bonke abapostoli wabaxilisa ekamelweni futhi sipapathizwa ngamanzi ukumela lokho futhi kwakuyile leso sikhathi kuphela abake babhapathizwa ngomoya ongcwele kanye kuphela eBhayibhelini ngicabangile uDokotela Tehani ngani cishe izinsukwini eziyishumi kamuva uFilipu wehla futhi washumayela kumaSamariya wababhapathiza egameni leNkosi Jesu ngumoya ongcwele kuphela owawungakafiki phezu kwabo uPetru wehla futhi wabeka izandla phezu kwabo base bemukela umoya ongcwele cishe izinyanga ezimbili noma ezinyanga ezintathu emva kwalokho uPetru wayephezu kwendlu futhi waba nombono wangena wakhuphukela endlini kaKhoneliyu futhi bonke babemi lapho futhi babenhliziyonye futhi bekuleka futhi uPetru esakhuluma lawa mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengoba wenze kuqaleni futhi babengakabhapathizwa ngamanzi nokho ngisho wathi umuntu angala yini amanzi lokho laba bengakabhapathizwa sewemukela umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni nakho wawumele kanjani lowo mzimba omncane lapho wogqabo qabo cishe eminyakeni eminingana kamuva eminyakeni ngamashumi amabili ethile kamuva uPawulu kwadingeka adlule ezingweni ezingasenhla zase-Efesu uthela abafundi abathile wathi kubo namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwa na bathi asazi nokuthi ukhona umoya ongcwele wathi ngabe nibhapathiziwe yini na nabhapathizwa kanjani na bathi ngokukaJohane wathi kodwa uJohane wabhapathiza kukho kuphenduka ethi kholwani kuye ozayo enkosini uJesu lapho bebuza lokho babhapathiza futhi ngamanzi egameni lenkosi uJesu futhi wabeka izandla phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo lapho nebo ngendlela efanayo njengoba wenze kuqaleni oyebo ubhapathizo kamoya ongcwele ubhapathizwa amanzi ulokhu khona futhi uyoba khona kuze kube yilapho uJesu ebuye futhi kodwa iphuthele nje pho niyabo iphuthele nje pho komkhulu isifundiswa esihlakaniphe kanjalo ngiyakhumbisa noma ngabe uhlakaniphe kangakanani wazi kangakanani uyisidalwa esingumuntu futhi uzoba nephutha ngokuqinisekile nje njengomhla aba impi ingeyinkosi kunjalo ngibona izinto ngisho nasemibonweni nasizintweni inkosi engikhombise zona futhi ngiphenduke ngenze ngokuphambene uyacabanga na futhi uNkulunkulu uyangibonisa ngaba nakho eLisbon ngathi Nkosi susa nje isandla sakho kimi angifanele ngisho nokuba inceku yakho ngibona into ethize angitshela yona futhi ngase ngikhohle ngakho konke ngase ngikuphuka ngo kwenzeka ngacabanga uyi lapho kungani ngingakukhumbulanga lokho niyabo lapha bekubhalwe phansi ephaketheni lami lapha esiqeshini sephepha futhi ngangena ngo futhi ngenza into ngokuphambene niyabo lapho kukhombisa ukuthi kungakanani okwe ungakanani ukuthi ngimuhle kangakanani niyabo hayi oh omubi kunabo bonke kuyoba yimi ngokuba emva kokuba uNkulunkulu wekutshele ukuba wenze ukuthize futhi uphenduke ngqo futhi wenze ukuthize ngokuphambene lokho kubi kakhulu niyabo ngakho-ke niyabo akunandaba ukuthi indoda engubani ayilotho ngaphandle kwesidalo singumuntu yena uzokwenza amaphutha ngakho-ke asihlupheke nje omunye nomunye futhi senze ukudlula konke singakwenza yilokho kuphela singakwenza kulungile uJohane manje ivesi lokuqala wonke umuntu uvule amabhayibheli enu na ekuqaleni ho uthi lokhu kuhle kunjalo ukuqala nje ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu bukani yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu uthi ake siqhubeke ezansi lapha ivesi leshumi nane ngifundise ngalokhu ezikhathi eziningi futhi ngacabanga ngakho bukani ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo kozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso bukani ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu ekuqaleni manje ake sithole okwangempela lapha ngibone ukuthi le nomoya ongcwele ufanele ukuba ukumisele lokhu kuba kube njalo niyabo ngibone into enkulu lapha ekuqaleni wayekhona ulizwi manje awukwazi ukuhamba uphindele emuva ngokukhuluma ngokomqondo kunasekuqaleni ekuqaleni ngaphambi kokuba kube khona umhlaba ngaphambi kokuba kube khona inkanyezi ngaphambi kokuba kube khona ilanga inyanga noma yini enye ngaphambi kokuba kube nanoma yikuphi okudaliweyo lokho kusekuqaleni ngabe kunjalo na manje ibanga elide singalihamba ngokubuyela ekuqaleni kuthi ekuqaleni uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu manje ke ulizwi wayenguJesu Kristu ngabe kunjalo na hohe khona ke wayengubani ekuqaleni wayenguJesu Kristu manje ke emicabangeni yethu yobukatolika yobudodana baphakade kwakungeke kube njalo ngokuba uma wayeyindodana kaNkulunkulu wayefanele abe nokuqala kwesikhathi wayefanele abe ozalwa yi ukuba abe yindodana ngabe kunjalo na uma wayeyindodana kaNkulunkulu oh sizozongolozela phandle lapha embhalweni omunye omdala ngiwothanda kanjani nje nje uzizwa usekhaya uma ungena kuwo niyazi niwuthandi na ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi uqobo lakhe wayenguNkulunkulu futhi ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu futhi sambone enkazimulweni kababa niyabo sabone ulizwi owayekhona ekuqaleni eba yinyama lapha emhlabeni manje into emangalisayo kanje pho kucabanga ukuthi uNkulunkulu enze inyama ukususa isono manje uma besingathele izinkolelo zezwe ukuthi bakhonza kanjani futhi bafuna ukuba bahle manje amanye amahlelo abo lapho amaqembu amahlelo abo bacabanga ukuthi uma umuntu eba muhle ngempela uba uNkulunkulu futhi yena unguNkulunkulu ngaleyo nkathi futhi bamkhonza njengoNkulunkulu bese kuba nesike sizathu sokuthi bayakukhonza akukwazi neze ukufundiswa ezethabeleni ezixubene njengalesi ngoba indewane yokuphila iphuma kwesilisa niyabo futhi bacabanga ukuthi ukuphila kulele kuyo nokuphila okuphakade ukuphila okungapheli kuza ngowesilisa ukusuka komunye kuye komunye besilokhu silapha besilokhu sikhona umoya ofanayo uhamba ngapha nangapha kubantu niyabo futhi ngakho-ke bakhonza indoda ngoba kuyo kuphuma imbewu yokuphila manje kodwa lapha kuyasitshela ukuthi ngaphambi kokuba kube khona indoda ngaphambili ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi wenziwe inyama manje cishe kude lapho umqondo womuntu ungaya khona lokho kukude lapho esingabuyela emuva khona manje ubuya ekuqaleni ngabe kunjalo na ekuqaleni wayekhona uLizwi kodwa manje lokho kukude njengoba singahamba ngesayensi yezenkolo lokho kude njengoba singahamba ngengqondo yethu kodwa isambulo sisithwala sisedlulise ngaphezu kwalokho ngabe kunjalo na manje uma ufundisa ukuthile ngesayensi yezenkolo uyacabanga ekuqaleni wayekhona uLizwi lowo kwakunguNkulunkulu futhi uLizwi wayenguNkulunkulu kunjalo nalo uLizwi ofanayo wenziwe inyama wakha phakathi kwethu niyabo futhi manje-ke uNkulunkulu wenziwe inyama lokho akunakuphikisana iqiniso lelo uNkulunkulu wenziwe inyama siyakukholwa lokho kodwa manje ngaphambi kokuba leli kube yizwi liyini izwi na igama liwukubonakaliswa komcabango liwukuvezwa komcabango ngabe kunjalo na ngaphambi kokuthi usho noma yini ngokunganaki uyacabanga ngaphambi kokuthi ukukhulume ngabe kunjalo na ngakho-ke kuqaleni wayekhona uLizwi kukude kangako ukuthi singabuyele emuva ngalokhu ngesayensi yezenkolo kodwa ngaphambi kokuba izwi libe khona lalingumcabango nomcabango wabonakaliswa niyabona ukuthi kuqonde ukuthini na manje washo kanjalo-ke kokuqala wacabanga futhi wakhuluma izwi nezwi labonakaliswa wo uNkulunkulu akanaphutha kanjani qaphelani wonke umcabango uma ukhulunywa lapho uJesu akumangalezi-ke kathi yehla egqumeni ngalobo busuku futhi waqalaza kuleso sihlahla ukudla kwakungekho lapho kungekho kudla esihlahleni futhi wathi akukho muntu odla kuwe futhi waqhubeka wahamba futhi ngakusasa ibuya isihlahla sase sibunile umqondo kaNkulunkulu umqondo kwethe ekuqaleni lowo kwakungumqondo ngaphambi kokuba kube yizwi elaveza uJesu Kristu lowo ofanayo wayeveza lelozwi emuva futhi niyabo futhi lonke izwi ephepheleni liyimicabango kaNkulunkulu lele esimweni sembewu ukuthi uma lemukelwe esidalweni singumuntu futhi lakhulunywa ngomcabango ofanayo owenza ibhayibheli laphatheka wenza into yenzeke niyabo ukuthi ngiqonde ukuthini na ibandla belingaba namandla kanjani ibhayibheli lathi makuthi lo mqondo wokukristu ube kini njengoba umuntu ecabanga enhlizweni yakhe ukanjalo-ke manje imicabango yakho uma iba ukuveza njengokuthi uNkulunkulu wathi makube khona umhlaba ngaphambi kokuthi kube yizwi kwakufanele kube umcabango ngakho kaNkulunkulu endalweni wadala umhlaba ngomcabango wakhe kuqala wabeke esef wakukhuluma futhi umcabango owavezwayo waba yinto ephathekayo niyabona ukuthi kuqonde ukuthini na manje uma lowo moya ofanayo wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho kwathi makube khona izihlahla futhi kwaba khona izihlahla futhi uma lowo mqondo ofanayo wokukristu uba kini kungasho kangakanani ukuthi makungabikho mdlavuza futhi wawuyobe ungasekho awavuleke amehlo aphuphuthekile futhi kuyoba njalo niyabo lona liwumcabango wakho uJesu wathi ngiqinisile wena wathi lowo kwakungukuJesu kodwa ima kancane wathi yiba nokukholwa kuNkulunkulu ngokuba ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini uma niyakuthi kule ntaba ngukuleka siphuka futhi uphonseke elwandle futhi ungangabazi enhlizweni yakho kodwa khona ukuthi lokho kushoyo kuzokwenzeka uyoba nakho konke okushoyo ngabe kunjalo na uyakuba nakho hhayi mina wena uzoba nakho yeka amandla anikezwe ibandla lokho manje ungakuveza ngokucabanga kwengqondo kodwa uma kuba yisambulo sangempela sikaNkulunkulu ukuthi ukubone ngaphambi kokuba kwenzeke futhi ukuveze ngesimo sezwi lelo gama liyabambelela libe yinto ephathekayo umcabango oveziwe hohe uNkulunkulu bengakwenza kanjani niyakubona na inhliziyo yakho nengqondo yakho injalo futhi igcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu ize imicabango yakho ibe yimicabango yakhe Amen. Nako lapho khona lapho ingqondo yakho nokuhola kwakho nokuqondisa kwakho kuba yindawo eqondile noma kuphefumulela kuqondile kukamoya ongcwele onyakazisa umuntu wakho ofayo. Oh hey. Kufanele sibe ngabantu abanjani na? Uma wona kanye umoya ongcwele uhlanganiswe kakhulu noma unikwe amandla. Ukuthi awusebenzisi imicabango engeyakho, awusebenzisi ingqondo engeyakho, awusebenzisi imibono engeyakho, kodwa umoya ongcwele ukwakhe kakhulu izimicabango yakho nobuwena bakho ngumoya kaNkulunkulu uziveza ngawe. Siyoba uhlobola unjani lebandla na? Besiyoba uhlobola unjani labantu kulokhu kuza ukuba leli tshabenekele lika Branham kulokhu kuza beligcwaliswe kakhulu ngobukhona bukaNkulunkulu. Ngani ngenkathi ungawusebenzisanga ngisho umqondo ongowakho? Awusebenzisanga ngisho nemicabango engeyakho, ubungenakho ngisho isigcino esingesakho, kodwa nje ukuholwa ngumoya na. Futhi labo abangabadedela kaNkulunkulu baholwa ngumoya kaNkulunkulu. Khona ke lapho isakhi somuntu siphuma, futhi umoya kaNkulunkulu ugcwalisa leso sikhala lapho wena uzithulula khona. Amen. Kuyoba lapho-ke ibandla emandleni alo okuvuka kwenkosi uJesu liyohamba ezinyatheleni zakhe, emandleni akhe, emicabangweni yakhe, kubuyena bakhe, kuhambeni kwakhe. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Kodwa-ke imicabango yakho iyoba amazwi, futhi amazwi ayoba ngokuphathekayo. Lokho ngukuthi ngenkathi ibandla emandleni alo, ngikholwa ukuthi kusendleleni yakho ukuthi lapho ibandla liyogoqo kakhulu kuKristu, umoya ongcwele isintu siqhele kakhulu kusoqobo ukuthi abaziboni abanalutho ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu. Nemicabango yabo iqhubeke benqaba izinto zezwe, bavele bahambe kumoya, baphile kumoya, banyakaze kumoya, bahambe kumoya ukuze bagcwalise umthetho kaKristu. Bese-ke uthando lukaKristu enhliziyweni yomuntu luhamba kumoya ongcwele. Lelo bandla elikhulu elimangalisayo liyophuma ngamandla nobuNkulunkulu, ngoba ubuNkulunkulu buyokwembulwa ezidalweni zingabantu ngomoya ongcwele ubonakalisa umcabango wengqondo yabo. Imicabango yethu iyahluka izikhathi eziningi, siyakhuphuka sithi unjani futhi na, futhi awukuhlosi enhliziyweni yakho. Izikhathi eziningi sithi ngiyelokhu nalokho, ngizokwenza lokho. Awukuhlosile enhliziyweni yakho, niyabo, angikuhlosile enhliziyweni yami. Kodwa uma ungabofile kakhulu ezintweni zezwe ukuthi uKristu ungowokuqala, uKristu yikho konke, khona-ke ukwakheka kwakho konke kungokukamoya wenkosi uJesu Kristu kunokulawula okugcwele. Yilapho imicabango yakho izobe ihlanzekile khona, imicabango yakho izoba msulwa, inhliziyo yakho, inhliziyo yakho. Abantu abaningi bathi awu, inkolo ivela enhliziyweni yakho. Ayikho imikhakha yengqondo kuleso sidala esithiwa yinhliziyo. Awukwazi ukucabanga ngenhliziyo yakho. IBhayibheli lathi njengoba umuntu ecabanga enhliziyweni yakhe ukanjalo, awukwazi ukucabanga ngenhliziyo yakho. Ungeke, ngoba akukho lutho komqondo lapho ongacabanga ngakho. UJesu wayengakhulumi ngesidala senyama, wayekhuluma ngesidalwa esingaphezu kwemvelo. Siyizidalwa ezikathathu, umphefumulo, umzimba, umoya. Siyazi ukuthi le nyama eyiyene, siyakuqonda lokho kulapha. Siyazi ukuthi umoya uyini, ulawula inyama, kodwa uyini umphefumulo na? Umphefumulo uyimvelo yomoya. Lapho umuntu esephendukile, akusho ukuthi nansi imfundiso enhle ejulile. Ngiyathemba ukuthi niyakuthola. Esikhathini esidlule bengitshela abafana abathile nje ngelinye ilanga, wahlala indoda egosini lami futhi yathi, mfowethu Branham, ngake ngaba ngusomabhizinisi futhi ngichithe iminyaka ngizama ukusindiswa, futhi ingitshela zonke izikhathazo zayo. Yathi umkayo wehla futhi wathatha umoya, futhi akakwazanga, owesilisa akakwazanga ukuthola umoya. Ngathi qonde ukuthini mfowethu na, futhi wangitshela ukuthi wayevelaphi, futhi waziveza wathi ngathi uzama ukusindiswa na? Wathi yebo, ngizama ukusindiswa. Futhi ngathi inkosi ifuna? Wathi ngikhole ukuthi ngiyaqa umuqo mfowethu Branham lapho ongeke wasindiswa khona. Ngathi ho, angazi. Wathi buka ngaye emihlanganweni kaBilly Graham omkhulu, umshumeli odumile, futhi uyindoda kaNkulunkulu emangalisayo, enzela uNkulunkulu umsebenzi omkhulu. Wathi ngaye emhlanganweni yakhe futhi washo, bonke abafuna ukusindiswa phakamisani izandla zenu. Futhi wathi ngaphakamisa isandla sami phezulu, ngase ngingene ekumbeni lokubuza imibuzo. wathi baseke bengitshela imuva lapho ngangifanele ngemukele uJesu futhi wathi ngehla futhi kakhuleka futhi wangitshela manje uyakholela kuJesu Kristu na ngathi yebo ngathi ngiyamamukela njengomsindisi wami siqo wathi yena wathi manje uzosindisiwe wathi akwenzekanga lutho kimi wathi kahamba ke iminyaka eje ibe mibili futhi ngatshela abantu be-Free Methodist owathi ngangifanele ngijabule ngokwanele ukuba ngimemeze futhi wathi bangikhulekela nakho konke ngaze ngajabula ngokwanele ukuba ngimemeze wathi bathi manje usuwutholile uthole ukungcweliswa wathi ngaphuma futhi wathi bengifunisisa konke ngingakwenza wathi ngangisalokhu ngingenawo wathi ngaye emihlanganweni kamfowethu uRoberts uOral Roberts wathi bangene egumbini futhi bangitshela ukuthi kufanele ngibukele umoya ongcwele futhi kwathi ngeka ngikhulume ngezilimi noma ngangingenawo wathi ngabuyela phakathi lapho futhi bafika wakhuleka phezu kwami futhi wangitshela ukuthi ngikhulume nenkosi futhi wathi ngingakhuluma ngezilimi wathi futhi Branham angikawutholi wathi angazi ukuthi ngenze njani ngathi manje mfowethu wathi kade ngisezansi eShreveport iThe Voice of Healing futhi bangitshela ukuthi wawungumprofethi ukwenyukela lapha futhi uyokwazi ukungembulela lapho umoya ufika phezu kwakho yayiyini inkathazo yami ngathi mfowethu awudingi ukuba umprofethi kwenze lokho yizwi likaNkulunkulu liyakuxazulula lokho ngathi akudingi iziprofetho ngathi futhi into kuphela wena udidekile nje ngathi ngifuna ukukubuza kuthize ngabe ubuyithanda njalo inkosi Jesu na wathi awunge ngingowebandla lePresbyterian kodwa wathi ngisanda kuya lapho ngathi awunge ngifuna ukukubuza yini eyenzeka kwenzekeni ukuthi uguqule umqondo wakho khona manjalo na wathi umngane wahlala kumaPentecostal futhi wathi uthole umoya futhi ngakho ke uyabuya uyakhuphuka futhi wathi wayejabule futhi wathi ngathi cabangeni kalokho na ngabe uxekile na wathi qhabo wathi ngivele ngacabanga awungizobona ukuthi kuzogcina kanjani futhi wathi kwaqhubeka wathi wayebonakala enawo futhi wathi ngolunye usuku ngangingena ngivele ekuthengiseni phandle egcikeni futhi kwenzeka ngafaka isandla ephaketheni lami futhi omunye wayenginike incwajana endala encane futhi wathi ngihlala phansi ehhovisi futhi ngiqala ukufunda le ncwajana futhi wathi umuzwa omubi kuno wonke wehlela phezu kwami ukuthi bengifanele ngilungisane noNkulunkulu wathi bengilokhu ngicinga kusukela ngaleso sikhathi ngathi ngifuna ukukubuza kutheza lapho lo muzwa ufika phezu kwakho ukaze ukwazi ukuphumula kuwona wathi cha mnumzana ngizange ngathi awu kungaleso sikhathi lapho wemukela uKristu ngathi kusho ukuphakamisa izandla zakho lokho kulungile ukukhuluma ngezilimi lokho kulungile futhi ngathi ukumemeza lokho kulungile kodwa lezo izingxenye ezingahlanganiseki zikaKristu emva kokuba engene ngaphakathi ngathi ukwamukela uKristu kungukwamukela umuntu uKristu Jesu ukwamukela yena kungukuphila ngathi ukumemeza ukukhuluma ngezilimi futhi yonke imiboniso ngathi lokho kuyizingxenye ezingahlanganiseki ezilandela lokho kodwa kokuqala ngokwamukela uKristu wathi manje ke futhi Branham bengisindisiwa sonke isikhathi na ngathi impela beka ngathi uyamthanda na wathi ngenhliziyo yami yonke ngathi ngesinye isikhathi wawungamthandi wathi kunjalo futhi manje uyamthanda na wathi awu lelo iqiniso awu wawunaye ngaso sonke isikhathi futhi waxhumesuka egosini wayezoqala ukukhala futhi engibambe ngezinkelo zakhe futhi wathi oh Nkulunkulu bengingumKristu yonke le minyaka ngiyabo into yakho ngoba ngokuthi wayengaqondiswanga ekuqaleni haleluya ini ubungeke wenze iwondlo ngekulube uma ubufanele wenze ingulube kwasekuqaleni iphendukele emsebenzini wayo futhi itshele iwondlo ukuthi linake umsebenzi walo indlela kuphela obungenza ngayo leyo ngulube ikholwe ukuthi akulungile ukuba sesibayeni sezingulube ubungafaka umoya wewundlu kuyo uma ike yathola umphefumulo wewundlu kuyo noma iwondlo alinawo umphefumulo kodwa uma ike yathola umoya wewundlu kuyo yona impela imvelo yento ingaleso sizathu ungeke wenze ukuguqula ingulube angeke uguqule iwundlu ngoba alinawo umphefumulo lokho eliyiko emoyeni walo Nina leyo mvele efanayo ukuze kube phakade niyabo kodwa izidalwa singumuntu singaguqulwa sisuke kubeni ngulube siye kubeni iwondlo ngoba sinomphefumulo owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu amen awu imicabango yakhe yashintsha kukhona okumenzela khona haleluya njengoba umuntu ecabanga enhlizweni yakhe niyabo uKristu umtyali uza kuye enesimo esithulile futhi adalwe umoya wakhe uqobo wasesayivele umuntu ukuthanda ukudansa nezwe nokuqhubeka futhi kusukela ngaleso sikhathi wavele wakubeka eceleni futhi wayelambela uNkulunkulu futhi uNkulunkulu waye kuye ngaso zonke isikhathi kwakunguNkulunkulu ekuqaleni niyabo nakho lapho khona amen. Njengokucabanga kumuntu kufanele kube umcabango ngaphambi kokuthi kube yezwe futhi izwi eliveziwe lenziwa liphatheke. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi ngingumKristu ngoba ngamukela iNkosi uJesu Kristu. Uma ngingakali, uma nginganyakazi, uma ngingenzi lutho enhlizweni yami kuqala ngikholwa ukuthi uKristu wangifela esikhundleni sami. Amen. Ngiyakwemukela njengomKristu, ngiyakukholwa njengomKristu bese kuthi-ke kusenhlizweni yami. Bese ke ngikuveza ngezwi ngikumKristu, haleluya. Bese ke ngiqala kuhamba njengomKristu, ngikhuluma njengomKristu, ngiphila njengomKristu, ngibe njengomKristu. Ukuthi ngezithelo zami ngiyaziwa, ngizwe njengomKristu, haleluya. Awusho bengingahlasile ukuzwakala kanjalo, kodwa nalo izwi likaNkulunkulu uJesu wathi nali. Oh, vele ungitshele uma ngimude ngokwanele, kodwa awu uJesu washo lokhu. Bukani kuqaleni uqaphelani niyabo umuntu njengokuzindla kwakhe enhlizweni yakhe. Manje lalela ukuthi uJesu wathini, ngeke sathola. Oh, uma nje ubungahamba hamba futhi ubone izinkolo futhi omunye ufanele yenze lokho futhi omunye ufanele yenze lokho futhi omunye ufanele yenze lokho, kodwa bazalwane asivumele leli thebenakele lidala kanye asiqondiswe kuze kube phakade. SingamaKristu ngokukholwa ngomusa kaNkulunkulu, singamaKristu niyabo uNkulunkulu ngomusa wakhe ongapheli wasibizela ukuba sibuyisane naye ngendodana yakhe uKristu Jesu. Uyaxazulula hayi lokhu esikwenzile, lokho akwenza washintsha umphefumulo wami wasuka ezintweni zezwe waye ezintweni zikaNkulunkulu, ukusuka emijahweni yamahashi nokugembula nokuphinga nokuqamba amanga nokweba. Washintsha umphefumulo wami, washintsha imicabango yami, bese kuthi-ke imicabango yami ibe ngokoqobo kakhulu ize ibe amazwi ezindebeni zami futhi yenziwe iphatheke. Futhi manje ngingumKristu, kungenze ngaba umuntu ehlukile, yilokho okwakwenza niyabo. Manje uma unomqondo ombacambili futhi ungalikholwa, ya uthi awu ngiyazibuza nje ungcono uqaphele. Wena uthi awu mfowethu ngibe nesikhathi esimnandi, angikajali ukuthi unesikhathi esimnandi kangakanani. Uthi awu ngimemezile lokho kudle, kodwa lokho namanje akusho wona. Uthi ngikhuluma ngezilimi, lokho kudle kodwa lokho namanje akusho wona. Wena uthi ngiphulukise abagulayo, lokho namanje akusho wona. UJesu wathi abaningi bayakuza kimi ngalolo suku bathi angikhiphanga amademoni ngegama lakho, ngenze izinto amandla na uyothi sukani kimi nina benzi bokubi, anginazi nokunazi. Yebo mnumzane, uPawulu wathi noma ngikhuluma ngolimi nabantu nezingelozi, noma nginokukholwa okugudloza izintaba, noma ngabela mampofu konke enginakho, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Kufanele kuba ushintshe naku ukuguqulwa kwenhliziyo, hayi ngokwale nto yenyama, kodwa inhliziyo yomphefumulo wakho. Entweni ethize kubambeleliswa kwehange yize imicabango yakho ngaleyo ndlela ibe buthundu. Awusakuboni lokho, uvele ubone nje iNkosi Jesu, ubona ukulunga nobungcwele nobumsula nothando nomusa. Yilapho usushintshiwe khona. Uyini ophendukile na? Ukuphenduka kusho ukuguqula okuthile nemicabango yakho, imikhuba yakho, ubunjalo bakho bushintshiwe busuka kubeni yesoni baba ngumKristu. Into yokuqala yakwazi enhlizweni yakho, bese-ke ukuzwakalisa ngezindebe zakho, bese-ke kuba yinto ephathekayo futhi yilokho yikho. Manje uma ucabanga ukuthi uyakucabanga, yeka izwi, kodwa ucabanga ukuthi uyakucabanga futhi uyakuveza futhi akwenzeki kuphatheke, khona-ke uzendeleni engalungile. Ngiyakutshela na mhlawumbe kungcono ngivumele khulume kancane. Buka uma ucabanga ukuthi ungumKristu futhi ukukhulume ngezindebe zakho, kodwa uthole ukuthi awusiye. Kungcono guqula imicabango yakho, guqula inhliziyo yakho niyabo, ngoba akufakazi, akutheli isithelo sakho, kodwa isithelo sikamoya singububelo, kuthule, kubekezele, kulunga, isihawu, ukholo. Uma yonke into encane iza futhi undizela phezulu kuyo kungcono ukukaphela kukhona okungenzekanga uzwakalisa ukuthize lapha okungekho lapha uJesu wathi kubafarisi nina bazenzisi ningasho kanjani izinto ezinhle na yilokho okwabenza baba ngumzenzisi bacabanga into eyodwa ethizeni yabo futhi bazwakalisa izindebe zabo ngenye into umzenzisi uyilowo yilokho okwenza umzenzisi wathi ungakwenza kanjani ungumzenzisi ngokuba ngokuchichima kwenhliziyo yomlomo uyakhuluma awukhulumi lokho okucabangayo ngempela futhi niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi na kufanele usho lokho okucabangayo uma ungakucabangi ungakusho niyabo kuluma amazwi akho mawaphume ekujuleni kwenhliziyo yakho njengoba uJesu asho ngaleso sihlahla kukho umuntu odla kuwe ngani kwakungekho kwakungekho ithunzi lokungabaza enhliziyweni yakhe yonke ukuthi leso sihlahla sasiyobuna siphele ngani na inhliziyo yakhe yayivela kokumsulu wayivela kwakungumoya kaNkulunkulu kuye owawumenza ngaleyo ndlela efundisa labo bafundi isifundo ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na kulungile khona-ke lokho makube msulwa imicabango yenu mayibe msulwa nokuzwakalisa kwenu kube msulwa phila umsulwa futhi ube msulwa manje enhlizweni yakho kuphuma ukucabanga ukubi ukuphinga nazo zonke lezi zinto ezehlukene uma lokho kuvela enhlizweni yakho yilokho kusenhlizweni yakho kodwa uma enhlizweni yakho kuvela ukulunga ukuthula uthando injabulo Oh hey khona-ke livele engcebweni lapha eyenziwe ngalokho niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na kwenziwe ngomoya kaNkulunkulu lapha oziveze wona ngomsebenzi futhi lokho okushoyo-ke kuzokwenzeka ngizokunikeza kuqonda kuncane kokuthile ukuthi izwi likaNkulunkulu alinaphutha kangakanani caphela ukushoyo uma uNkulunkulu ekhuluma noma yini kufanele kube njalo angikhathali ukuthi kubukeka kwehluke kangakanani ngizibonile izinto njengakulolu hambo oluhleliwe manje ngibone uNkulunkulu yenza ukuthize bangane engangicabanga ukuthi kwakungenakwenzeka kuba kwenzeke kodwa kwenzeka emva kokuthi sengilibonile iphutha le nto ethize engiyenzile ngoba iphutha bekufanele ngabe kukhona okukwenzile uNkulunkulu wangitshela hamba ukwenze nginakho kubhalwe lapha ephaketheni lami futhi esikudleni sokwenza lokho ngakhohlwa ngakho ngase ngiphenduka futhi ngenza enye into nomusa kaNkulunkulu wakuphendula kwashubeka kwabuyela muva futhi kwakuqeda noma kanjani amen kufanele kwenzeke awu ngiyakholwa lapho ukuthi uJohane Ngcwele bengifunda nje ngolunye usuku ndawo lapha into efanayo cishe ake sibone leso ngeseshumi nambili ya nakho bukani uJohane Ngcwele ishumi nambili nevesi lamashumi amathathu nesikhombisa lalelayo namashumi amathathu nesithupha siyaqala nisenokukhanya kholwani ngokukhanya ukuze nibe ngabantwana bokukhanya uJesu wazikhuluma lezi zinto wamuka futhi wahamba wazifihla kubo manje lalelani nakho manje bhekisisani lokhu eduze ngempela ngikumakile lapha bengikufunda phakathi ngale eBombay kodwa nakuba yena wazenza izimangaliso ezingaka phambi kwabo nebo kepha abakholwanga kuye noma ngabe kwakwenzeni wenza izimangaliso bukani lesi sizwe bukani laba bantu bukani ukuthi yiziphi izibonakaliso nezimanga ezenzekile khona lapha kuleli tabanakele bukani izinto esezishiwo nokuthi yini efakazelwe ukuthi ingeka kuNkulunkulu bukani niyabo ufakazelwe nguNkulunkulu futhi nokho abantu edolobheni bazowuhleka bahlekise ngawo bathi kungukufunda ingqondo noma ukuthize okunye abaqondi lalela lapha nakuba wayenze izibonakaliso ezingaka phambi kwabo abakholwanga kuye ukuze kugcwaliseke izwi likaIsaya umprofethi okuyinto wakhuluma Nkosi ngubani owakholwa umbiko wethu nengalo yenkosi yambulelwe bani na ngakho kabakholwanga ngoba uIsaya wathi uma uNkulunkulu ekhuluma noma yini fanele yenzeke ngokuba ngumcabango wakhe kuqala khona-ke izwi lakhe liyavezwa khona-ke akulutho kungakhathaleki ukuthi kufika noma kuhambani kufanele kwenzeke o niyakubona kungehluleki kwezwi na o he uphuphuthekisile amehlo abo wayenza lukhona inhliziyo yabo ukuze bangaboni ngamehlo baqonde ngezinhliziyo zabo baphenduke ngibaphulukise Bugani uNkulunkulu ngomprofethi wakhe uIsaya indoda enokwehla nokunyuka njengoba sinakho wayenamaphutha akhe njengoba sinawo kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi lowo muntu wazinikele kakhulu ngokuba ngumprofethi kangangokuthi amazwi akhe imicabango kaNkulunkulu haleluya imicabango kaNkulunkulu ivezwe ngalezo zindebe ezifayo zikaIsaya umuntu onesono nezinto enginazo enokwehla nokunyuka kwakhe njengoba nginako nanje ngoba nawe unakho kodwa isitsha esizinikele kuNkulunkulu zaveza umcabango kaNkulunkulu ngezwi futhi kunendaba ukuthi benzani amazwi kaIsaya ngokufanele agcwaliseke ngoba kwakungumqondo kaNkulunkulu owavezwa ngoIsaya nakho la ukhona haleluya wo uNkulunkulu phezu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihogo awayi kulahlula hohe lapho umhlaba ungasekho amazulu lomhlaba kuyodlula kodwa izwi lami lisoze lidlula kungani na wayezwakalisa ezwini umcabango kaNkulunkulu somandla futhi uma thina ngokukholwa singalemukela lelo zwi lifanele libe yinto ephathekayo wo kuyithuthumisa kanjani inhliziyo yami yokucabanga izwi lakho kuze kube phakade ezulwini nkosi liqinisiwe lokho imicabango kaNkulunkulu eyikho uyiveza ngamazwi futhi nali izwi likaNkulunkulu eliphilayo uJesu wathi ozwa amazwi ami akholwe ngokuthumileyo nokuphila kungunavakade futhi ngeke angene kulahlweni kodwa usedlulile kufeni wangena ekuphileni haleluya hayi oye esontweni hayi obhala igama lakhe encwadini hayi ozishoyo hayi omemezayo hayi ophulukisa abagulayo hayi ovula amehlo aphuphuthekile hayi okhuluma ngezilimi hayi oprofethayo kodwa owezwayo amazwi amakhole ngokuthumileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze angene kulahlweni kodwa usevele wedlulile kufeni wangena ekuphileni omfowethu lokho kukholwa makugxelisa kwehange kanye kuleyo nhliziyo aze lawo mazwi abe yiqiniso phambi kukaNkulunkulu khona-ke amazwi lomhlaba kuzezamazama futhi kuhambe kodwa lelo zilo phakade lo mcabango osenhliziyweni yakho ovezwe nguNkulunkulu ngeke usahluleka njengoba namazwi kaIsaya engahluleka kube lezi nkulungwane ezibuka lezo zimangaliso esenziwa kodwa nakho zangakholwa ngoba uIsaya wakuzwakalisa futhi wathi ngeke balikholwe izwi likaNkulunkulu liphakade kuqaleni wekhona lezwi lizwi waye kuNkulunkulu lizwi waye nguNkulunkulu uNkulunkulu kuqaleni emuva lapho ngenkathi ebona izwe ukubonile wena nami lapha kulokhu kusa uyibonile ingane yami ihlezi emuva ngaleya ubone wonke umuntu olambile endiya ubone wonke umshumayeli epulpiti ubone wonke umzenzisi ehamba uyibonile yonke into umqondo kaNkulunkulu ongapheli wakubona ngaphambili futhi wathi manje ukuhlenga leso sizwe esiwile ngizothumela indodana yami uKristu Jesu wayekhona ulizwe kuqaleni ngaphambi kokuba kube yizwi kwakuwumcabango ngaphambili kwakuwumcabango wavezwa ngezwi nezwi laba ngokuphathekayo futhi lakha phakathi kwethu haleluya iminyaka yezigidi ezilishumi mhlawumbe ngaphambi kokuba umhlaba uke ubunjwe umcabango kaNkulunkulu wawubona umzimba wakhe uthabanakele enyameni ukukhipha udosi lokufa wewu liphakade kangakanani izwi likaNkulunkulu izikhathi ziyoshintsha iminyaka iyofika futhi idlule iyodlula iminyaka eyinkulungwane kodwa izwi likaNkulunkulu liyohlala phakade nakho-ke o Nkosi mangifihle izwi lakhe enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe ake ngilizindle imini nobusuku mangilobe imiyalo yakho phezu kwensika yombhede wami futhi mawahlale njalo abe phambi kwami futhi Nkosi ukuze ngingoni enhlizweni yami kuwe kodwa ake ngihambe kulo ngakho manje akusekho kulahlwa kwabaseroma besishiyagalombili ivesi lokuqala haleluya akukho kulahlwa kwabakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya amen imicabango kaNkulunkulu eveziwe enhliziyweni yomuntu iqhubekela phambili njengoba uNkulunkulu ongafiyo ehola izikhonzi zakhe zisuka endaweni ziya endaweni futhi ibhayibheli lathi izinyathelo zolungileyo ziqondiswa yiNkosi Oh, eh, musha kangakanani umhlaba, lide kangakanani phakade uma sicabanga ngezwi likaNkulunkulu, lizwakaliswa ngezindebe zomuntu ofayo, nokho ezijobeka kakhulu ezweni likaNkulunkulu. Wathi uIsaya wakhuluma ngakho futhi abakwazanga ukukwenza, ngoba uIsaya wayekushilo ngaphansi kokuphefumulelwa ukuthi Jesu Kristu Emmanuel lapha emhlabeni naye yonke imibhalo evela ezindaweni zonke ngenkathi ihamba emhlabeni wayazi ukuthi wayezovuka ngosuku lesithathu. Ngani na? Ngoba uDavide ngaphansi kokuphefumulela wathi ngiwukushiya umphefumulo wakhe esokweni futhi ngeke ngivumele ngicele wami abone kubona. Wathi ngalokho-ke inhliziyo yami yathokoza nenyama yami yenziwa ithokozile. Lapho uJesu ngaphansi kwegama elilodwa ukugcotshwa ekhuluma, wakhuluma ngoNkulunkulu ngomuntu owayenokwenyuka nokwehla kwakhe uDavide. UDavide wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe esokweni futhi ngeke ngivumele ngicele wami abone kubona. UJesu wathi dilizani leli tempeli futhi ngizolivusa ngezinsuku ezintathu. Haleluya! Wayekholwa yizwi likaNkulunkulu elingafiyo. Yebo mnumzane, akule ndaba akazange akakushonga lokho wena uyasho awu neyazi wafa ngolwesithathu futhi wavuka. Kuthiwani mayelana nezinsuku ezintathu na? UJesu wayazi emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili kufika kufayo, kufika ukubola emzimbeni. Wayazi esikhathini esithile phakathi kwalezo zinsuku ezintathu, esikhathini esithile phakathi lapho uNkulunkulu wayezolivusa, ngoba uDavide ngaphansi kokuphefumulelwa washo ukuthi uyalivusa. Haleluya! Omunye umbhalo waloba ebhebhelini, wahamba phambili njengeqhawe kwaze kwaba sekufeni azi ukuthi uNkulunkulu wayezoligcina izwi lakhe, lokho uNkulunkulu ayekucabanga kuqala kwaseke kuvezwa. Haleluya! Ngakho-ke namuhla ngikholwa ukuthi leyo Nkosi uJesu yabe seyenyukela ngale yakweliphezulu, iyenza futhi ngendlela efanayo njengobani ibonile ihamba futhi izela abahlengiwe abazelwe ngokusha abagezwe ngegazi, njengoba amuka kanjalo yofika kuveziwe ephepelini. Amakhazi angavuka, umehluko ungafika, ukuduma kungamisa umhlaba, indlala amabhomu yathiwa mna noma yini. Kodwa uJesu indodana kaNkulunkulu izobuya futhi ngendlela efanayo njengobani imbonile ehamba, ngokuba yizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe elasho njalo. Ngikholwa ngokuqiniso ukuthi uNkulunkulu uzowuphilisa lo mzimba abagulayo, ngoba wathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zami, yathotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Makuthi othisha, isayensi ezenkolo noma yini ngaseyivuke, amakholiji enkolo avuke futhi awe, kodwa izwi likaNkulunkulu liyonyakaza ngokufanayo nje. Yabo mnumzane, uNkulunkulu washo njalo futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu akusho kwakufanele kube umcabango. Futhi uNkulunkulu wayecabangisisa yonke into futhi wayiveza emazwini akhe futhi yayifanele yenzeke iphatheke. Kumbe kudala ngangifunda noma ngabona indawo lapho intombazane yayibeka lezi zinhlamvu ewashini iyicilisa kwiradiyami, futhi kwenzeka yakhotha lokhu ibhulashi olimini lwayo kwayibulala. Iminyaka neminyaka kamuva bamba ugebhezu lwekhanda layo futhi bafaka izikopu zabo zokulalela ezindlebeni zabo nezinto, futhi bakunamathisela phansi ogebhezini futhi wawungayizwa leyo radiyami rot rot rot. Ayinasiphelo, ilokhu iqhubeke njalo njalo njalo, akukho kuphela kwiradiyamu, ilokhu iqhubeka ngemva kweminyaka neminyaka neminyaka. Futhi ugebhezu lwalungelutho ngaphandle kwethambo elimhlophe. Iradiyami yayilokhu idlula lapho ngoba yayi qilisa emlonyeni wayo ingxenye yayo kanjalo, futhi iradiyami iyaqhubeka kakhulu kangakanani-ke uNkulunkulu waphakade, ngoba uNkulunkulu bakhe nangamandla akhulunyiwe ezwi lakhe. Uma ekhuluma izwi lakhe, izikhathi zizoshintsha, abantu bazoshintsha, izizwe zizoshintsha, imihlaba izoshintsha, kodwa lelo zwi liqhubeka njalo njalo kube phakade naphakade, ngoba ngumcabango kaNkulunkulu ngaphambi kokuba uvezwe. Haleluya! Ngiyamthanda ngayo yonke inhliziyo yami, futhi emva kokubona amakhulu ezinkolo zaleli izwe ngithi kulokhu kuza kuKristu idwala liqinile. Ngiyoma yonke eminye imihlabathi yisihlabathi esibishayo, yonke eminye imihlabathi yisihlabathi esibishayo. Singakhuleka. Baba wasezulwini, oh yeka indlela engijabule ngayo namhlanje kwesini, ukwazi ukuthi umusa wakho ohlengayo indodana yakho isihlengile empilweni yesono. Oh, lapho ngibona umzimba wami uqoba ubuna, usuguga, ubampunga, futhi ushabana, nokho ngiyazi ukuthi ngale kwaleli thunzi lapha ngaleya kulelo mzimba ongenziwanga ngezandla, ngaleya kulelo ngafiyo olindile nokuthi ngolunye usuku lapho ukuphila kudonsa kulo mzimba uzovuka kabusha ebukhaneni bakhe ngaleya, ukuba ube naye kuyo yonke iminyaka yesikhathi. Nkulunkulu, makuthi wonke wesilisa nesifazane kulokhu kuso naleli themba kubo bazihlanze ezintweni zezo ukhuthaze nalezi zinto ezindadlana ezingabahudulela phansi futhi zibagcine belusizi mababe ngamaKristu athokozayo akhonza wena. Siphelele izinto baba ngegama likaJesu indodana yakho, amen. Ngicabanga ukuthi ngedlule isikhathi esithe xaxa kancane senu, kodwa inhliziyo yami iye yathatheka izini lakhe kubuyena bakhe. Ngiza ngingalungiselele, ngingazi ukuthi ngizokhuluma, kwenzekile ngasho lamazwi futhi angitholanga ivesi elilodwa kuphela empalweni, kodwa mhlawumbe emasontweni ambalwa sizokucosha kusukela lapho futhi siqhubeke lokho izwi elaliyikho. Ngiyamthanda lalela mngani wami ngumKristu, uma kukhona obekufanele enhlizweni yakho kumele noma nobani hamba uye kubo manje futhi nibuyisane, khohlwa konke okudlule. Futhi uma ubulokhu unempilo ehlayo nekhuphukayo, okhumbulani kukhona kungenile kuleyo nhliziyo, kukhona osekungene kuleyo micabango. Kungakhatheleki ukuthi ubani isitha sakho, mthande mthandeni. Kungakhatheleki ukuthi kwenzekeni, kuyeke kuhambe. Ngemva kwakho konke usensimini nokhula, siyakuqonda lokho, kodwa kumele sikhule sobabili ndawonye. Sifanele sisukume ndawonye, ngokuba umthombo omuhle awunakuphophoza amanzi amabi, nomthombo omubi awukwazi ukuphophoza amanzi amahle. Umuthi ungethele zithele ezonakele nezinhle ngasikhathi sinye. Ngakho-ke masihlanze umthombo wonke, noma singcwelise umthombo wonke, okunye noma okunye, niyabo, ngokuba ungcolile kwasekuqaleni. Ngakho-ke masihlanze imithombo kulokhu kuza, futhi sithi Nkosi, thela umoya wakho futhi ungihole. Wo uNkulunkulu, ngihole ngokubona ukuthi sehla kanjani ebandleni likatelika laphaya ezazi lapho eRoma, futhi babefuna ukungiyisa kulelo ababelibiza ngokuthi ibandla iBone, futhi izindela zabo zosilisa amakhulu eminyaka bazithatha futhi bazifaka emhlabathini phansi ebandleni, futhi bazimbela lonke ibandla liyindawo yamathuna cishe, futhi bangenisa labo bafo phakathi lapho. Futhi emva kokuba sebephakathi lapho isikhathi eside kangako, bahamba bazimbe. Ngemva kokuba inyama isibolile othulini, bazimba futhi benze igumbi kaningi eliphindwe kaningi ngobukhulu kunaleli ngamathamba abantu nje, ukuthi bawenza kanjani, futhi bawataka ndawonye nasemakhoneni lapho wehla khona kanje izingebhezi lakho konke. Izinto ezikhanyayo zenziwe ngezicucu ezincane zeminwe namathambo, izibani zenziwe ngamathambo nakho konke lutho, kodwa nje futhi kukhona amathuna ezinye abolayo, isibonakalise ekugcineni esishaya kakhulu. Bathi ngesinye isikhathi sasi njengwawe, futhi ngesinye isikhathi uzoba njengathi kunjalo. Futhi labo abathanda uNkulunkulu kuphela bayoke babe nokuphila okungena kufa, futhi lokho kuyiqiniso. Futhi ngaqaphela lapho kwakunabantu ababedlula inkolo yamakatolika igxile kakhulu ezinkolweni nize nezinto ezezingebhezi kulezo zindela zesilisa, lapho zazihlikihliwe zaze zabe mhlophe, ezinye zazo zagqwala zajula kangako, kodwa abantu bezihlikihla bezama ukuthola izibusiso nezinto ezinjalo ezingebhezini zalezi zindela zesilisa. Kuyaveza kuphela yisidalo esingumuntu, inhliziyo, futhi balambele ukuthile. Futhi inkolo kaJesu Kristu ayihlanganisi ukuhlikihla amathambo abantu abafile, ikholo enkosini uJesu Kristu futhi iyemukela ukuphila okungena kufa. Ohe, kodwa kucabanga ukuthi kweqiniso ngesinye isikhathi lawo madoda hhayi njengoba silapha kulokhu kuza, hhayi nethuba lawo, nathi sinelethu, nizokwenzani ngalo na? Oyeza lonke i-awunsi lakho libale enkosini uJesu, ungabi nasikhathi sezinto zezwe. Beka eceleni konke kusindayo ukuthandela kangaka kithi. Masigijime leli banga ngokubekezela obekwe phambi kwethu. Masithande inkosi uJesu. Yiba nomusa komunye nomunye, yiba nomusa ezitheni zakho. Thanda wonke umuntu, akunandaba ukuthi benzeni, bathande noma kanjani. Futhi uma ungeke wakwenza lokho mfowethu Dade, uma kwakwe kwabakhona isikhathi khona-ke udinga i-altare kungaleso sikhathi lapho ungabuya udale. Futhi ngabona ngolokuyosoka umoya wobugovu ukhuphuka kimi wokuthi le ndoda inephutha bekufanele ngiyitshele ngakho. Lokho akulungile, uNkulunkulu yena uzoyitshela ngakho. Akunjalo, akuwona umsebenzi wami, kodwa umsebenzi wami ukushumayela ivangeli futhi ngithande wonke umuntu, futhi ngiqhubeke futhi ngithande izithe zami njengoba uJesu Kristu wangithanda ngenkathi ngiyisitha sakhe. Kunjalo, ngenkathi ngangingathandeki yena wangithanda esifubeni sakhe. Futhi noma uba ongathandeki angibathande ngokufanayo. Makuthi lowo moyo wokuKristu ube kithi, amen. Ngiyamthanda, ngiyamthanda. Oh he, not this world's vain riches that so rapidly decay, seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Oh, to God's
God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, it's to God I have been true. Soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging.
Ngabelungu umkhuleko wonke wesilisa nosifazane umfana noma intombazane phakathi lapha namhlanje na uNkulunkulu akubusise futhi sengathi angakugcina ngaleyo ndlela zithobe emoyeni wakho uthambile emphefumulweni wakho uthethelela abanye njengoKristu ngenxa kaNkulunkulu ekuthethelela yiba nomusa uphane wamukele ngabe khona omunye umsebenzi noma yini ebandleni 14 na lalela mngane wami othandekayo ongumkristu njengoba uhamba usuka lapha kulubhukuza asinakho kuningi lapha esingakunikeza khona ngendlela yempahla ninazi hambi emasangeni ethu sinethabenakele elincane lidala singabantu abampofu abampofu njengoba singaba njalo siyaxolisa ukuthi ngeke sibe nokuthile okungcono kakhudlana lapha kumele ukwamukela abantu kodwa mfowethu dide wethu ngaphakathi kwalezi zindongo ezincane lapha ukuthi sakhiwo asibukeki kakhulu kangako kodwa uzotshela ukwamukela kwenkosi Jesu Kristu woza ukhonze kanye nathi uma ungenayo indawo ongaya kuyo sinumele usathandekayo lapha amanye amadoda amahle lapha emabhodini abadikoni kanjalo njalo amanye amaKristu amahle woza uzitholele isihlalo futhi uyohlala njalo wamukelekile lapha ethabenakele lika Branham yini kuphela into esingayenza sithanda inkosi Jesu ngenhliziyo yethu yonke sikhona ukuthi izwi leli Bhayibheli ukuba libe yizwi likaNkulunkulu asinazo izincwadi zokufunda leli Bhayibheli nje asinawo umthetho lapha walokhu lokho wa awu umthetho wethu uthando isivumukholo sethu nguKristu futhi sikuthanda nje ngezinhliziyo zethu zonke buya futhi ube nathi uma ufisa futhi siyethemba ngolunye usuku ukunibona ezweni elingcono lapho siyo.
Let's go marching to Zion, if you will, while you stand to your feet.
Kodwa ngalesi sikhathi asihambe simashi esiye eziyoni uma uthanda nisama ngezinyawo zenu uthethi ungakhuphukela lapha umzuzu nje ndodana ngokushesha nje sikhona inkonzo yesidlo kulobo busuku ngiyajabula kuba lapha ngalokho lalelani uJesu wathi odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila kuphakade futhi ngiyakumvusa ngezinsuku zokugcina lelozi alinakufa ngabe kunjalo na kulungile. Manje sonke kanye kanye manje asicule siyamasha siyayisiyoni kulungile. Manje pendoka bese nixawulana. Manje sisacula lelo chorus kanye futhi bese ke icilo lethu lokuphuma sizocula u siyamasha siyayisiyoni kanye futhi zethule sihambini sitshele ukuthi ujabule ukuthi sona silapha isizathu isonto liyashisa futhi ngeke sihlale isikhathi eside esentweni siyahamba inkonzo ziphendule manje sizoyikhipha imizuzwini embalwa manje ake siphenduke futhi sithi ngingumnumzane Jones futhi ngiyajabula ukuhlangana nawe buya thabelakele yiba nobungane mama Jeka wonke umuntu kulungile manje zethule kumfakazi umtshele ukuthi abuye. manje ngeculo lingafile chabelakele lika Branham lokuphuma bangake abakhumbule iculo lakudala lokuphuma na hamba negama lika Jesu ngana kokudabuka nosizi ngiyakukunikeza injabulo nentokozo lithathe noma phi lapho uya khona oh hey wonke umuntu ndawonye Singa kwa chamesa makanda yetu manje ngomkhuleko melusi woza usikhiphe uzokwenza mfowethu.